Inkosi futhi bengitshela nje ukuthi bekukhona lamaduku belingele omunye obulawa ngumdlavuza ngakho ke sizobe sibakhulekela nje esikhashaleni izicelo ezimbili na kulungile ngizo kulungile mnumzane futhi ngizozibeka lapha ukuba ngizikhulekele nazo futhi khona le umuntu othize ovele wedlulisa idoti uyafika ngapha futhi wedlulisa idoti ngaphezulu kwalokho malana nezinkonzo zakusasa nina enilapha enisivakashele sizokuthokozela ngempela ukuba nani nehle ntambama ngehora lesibili nokusasa ntambama bazoba nezinkonzo yetheyiphu futhi uma ungenzi lutho kuzoba ngomunye wemilayezo ongakaze uyizwe izodlalwa futhi kube nomhlangano omkhuleko futhi sizolendela nje isikhathi esihle kusasa ntambama ngehora lesibili kuzoba isikhathi esibatasatasa impela kimi ngoba kusasa niyabo ngizofanele ngithathe isonto kuseni kanti futhi neyangesonto ebusuku neyakusasa ebusuku futhi wonke umlando walawo mabandla futhi manje ngesonto ekuseni inkosi Thanda silindele isikhathi esikhulu ngoba ngesonto ekuseni yikhefu lethu futhi akube yikhefu kusukela ngomgqibelo ebusuku unyaka webandla laseLaodikeya kodwa ngesonto ekuseni ngifuna ukuthatha intombi elele futhi uvuko ezine inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane lezo zonke lezo ziphetho ezincane ezingathintiwe ezibophela umlayezo ndawonye ukwenzela isonto ekuseni izinkonzo zizoqala ngehora lesishiyagalolunye nqo ngabe kunjalo milusina ngehora lesishiyagalolunye nqo ngesonto ekuseni ukuthi sifuna ukuthatha zonke lezo zinto njengokuthi kwenzakalani ngentombi elele nokuthi kwenzakalani ngentombi ehlakaniphileyo na zibuye nini na noma iyobonakala kuphi inkulungwane eyikhulu namashumi amane nani na ngezinto eziningi ezifana naleyo ngesonto ekuseni ukuzama ukubophela lokho ndawonye okungukuthi kuhamba ngqo kungene nalo mlayezo bese kuthi-ke ngesonto ebusuku sizophakamisa ngelusi enkulu yokugcina nomlayezo eLaodikeya ngesonto ebusuku inkosi Thanda futhi manje khona-ke kusasa ntambama yinkonzo lapha inkonzo yetheyiphu mfowethu Jean usanda kungitshela ukuthi sizoqala ngehora lesibili ngqo kusasa ntambama futhi ninabantu enithanda ukuza nizozwa imilayezo nibe nomkhuleko nizungeze ialtare wena ufuna umoya ongcwele noma ukuthize isikhathi esimnandi ibandla lihle futhi lifudumele livulelekile futhi lilungele noma ngubani nganoma yisiphi isikhathi ufuna ukungena futhi akhuleke futhi afune inkosi ibandla livulelekile futhi lilindile futhi thina sizobe sinilindele ukukubeka kanjalo sizobe sinilindele kusasa ntambama noma ngani noma yisiphi isikhathi ufuna ukungena ngaso ebandleni ukuba ukhuleke ngani nihlala njalo lilungele futhi uma kwenzeka ukuthi iminyango ikhiywe noma ukuthile ngaphesheya kwesitaladi lapho nje mfowethu ongumlindi lapha ngicabanga ukuthi ngu-411 ngikholwa ukuthi noma u-811 ngabe lokho 811 cishe nje ngokuvundla nje ebandleni lapha 811 yingani yena umkakhe uzoba nawo ukhiye uma bedonsa umnyango ndawonye futhi uyakhiyeka kodwa bawushiye uvulekile mhlawumbe benzele kuseni bawuvule noma imuva kwenkonzo iyavala ebusuku ukuvimbela abantwana ukuba bangagijimi kuyo niyazi nokwephula amawindi kanjalo njalo niyazi ukuthi abantwanyana abanjani kakhulukazi kulolu suku ngakho siyawuvala ngenxa yalokho siyakuzonda ngisho kuvala umnyango noma ngasiphi isikhathi ebandleni mhlawumbe lapho omunye eselungisile sizokuthola ukuze kwehluke ngaleyo nkathi futhi thina uthile angaba lapho ngaso sonke isikhathi ukuze abantu ngena futhi bakhuleke futhi bafune ukuphulukiswa bafune umoya ongcwele wena ungenawo umoya ongcwele empilweni yakho yehla uhlale lapha hlala nje ubusuku bonke uma ufuna hlala nje uzowuthole bekungubani lowo phandle lapha esikhashanini esedlule begcula unkulunkulu kimi wonke nonkulunkulu ndawo zonke bengingicabanga ukuthi uhlwitho selufikile mina ngigalaza lapho futhi ngibone uma wonke umuntu wayeze khona bekumangalisa ngempela ngiyakuthakasela lokho besingama kancane kulokho kakhulu nje noma nini yebo mnumzane lokho yi ngizanda kungena nje isikhathi sokuzwa lokho futhi ngigeje konke kucula okuhle kule mihlangano ngoba ngijona ukuthi mhlawumbe ukuthi ngimadasa yasa kakhulu niyazi ukuthi kunjani abantu bangena ngendiza ngesitimela nge anikaze nikwazi yabo ngoba nje kungena ngocingo kufanele uye kube uhlangane nabo futhi ubakhulekele futhi kuyo yonke indawo uyahamba nje ngokuqhubekayo futhi khona ke ukuzama ukudadisha futhi kukwenza kube inkinga impela kodwa siyajabula njalo ukuhlangana nabantu nokwenza lokho esingabenzela khona ngoba yi lokho okwethu siyincebu yomphakathi inkosi uJesu Kristu kubantu bakhe kulolu suku futhi sithanda ukwenza okuningi kunalokho esikwenzayo kodwa asikwazi umfundisi uphuthumile wangena kulokhu kusa ukugula kwemizwa nje eba yizinceku umfo kahle futhi ngoba waye wamane wasebenza nje ngokuqile ube waqala kusukuma futhi intombazanyana yakhe ibimile kumbini iqale ukushiliza ibigqoke amapijama amancanyana abomvu uthe into yokugcina ayikhumbulayo kwakuyichashazela ibomvu elincane lihambahambayo lizungeza kanjalo laphuma niyabo futhi ngakho bamphuthumisa bamkhuphula ngakho kungumsebenzi nje omningi kakhulu niyabo uyakhumbula ukuthi ungumzimba futhi sifuna sicabanga ukuthi wonke umthwalo uthweswe thina kodwa leyazi uNkulunkulu unezinceku yonke indawo ukunakekela okunye kwalokho futhi ngakho senza nje okuhle okudlula konke singakwenza kodwa umfundisi onomusa izama ukwenza konke angakwenza kulolu izinsuku zokugcina ngenxa yenkosi yakhe ibenzekile futhi inkosi yamkhulula khona lapho ukahle nje futhi yambuyisela ngqo emuva ngokujwayelekile kulungile wahamba ngendlela yakhe ejabula futhi yinto enkulu yenzekile namuhla angifuni nje ukuqalisa ngalezo zinto kodwa niyazi ngitshela umkami ngathi manje kuzoba khona uthize unyukela lapho futhi uzoba indoda efishane iqatha izinwele zimnyama namehlo amnyama izofunda lelo phawu bese iqala kodwa uyibize uyabo ngathi ngoba inkosi inomlayezo wayo ngasikuphakamisa ngavule iphepheli futhi ngathi ngizobeka lezi zinto phakathi lapho kuze ubone lokho ncamashiyo ukuthi inkosi ifuna yenzeni Minyengelezi sishiya kalombile ndlule indoda yasePoland ivela ePoland yavusa ePoland ihlakalweni yeze emsamo futhi bathi noma umoya ongcwele wayibuka wayitshela wathi udidekile nje lokho oku yacabanga ukuthi ngakusho kodwa kwakungumoya ongcwele wakusho wahlala nayo ngqo njalo njalo futhi ekugcineni wayidonsa esuka edolobheni laseKansas kuye esakhiweni izolo ebusuku futhi khona ke ithole ukudideka ngempela ngenkathi izwe ngalowo mpaphathizo wamanzi Yambe yaye wotela layo nomoya ongcwele wathi vuka manje futhi uqhubekele phezulu lapho umunye ubefuna kuza kanye nayo kodwa ikwenqabile ngoba embonweni izifikela yodwa yabo ngakho futhi yona isamnumzana ethembekile ukufunda uphawu yaqala iyafulathela futhi inkosikazi wayibiza futhi ngaye emnyango ngathi leyo yiyo ivumele yize yathi yini kufanele ngiyenze na yemva kokuba isibonile yathi nje ngiyakubona ngathi ngifuna ukukhobisa lokhu ukuze uzokwazi manje uyabo ngathi inkosi ingitshele ukuthi ubuza ningayibuza ngathi manje nanku umbhalo funda khona lapha ngaphambi kokuba uqhubeke awu ilapha ukuba ibhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu manje ngakho ingathi ukuba ihlezi khona namanje ngakho konke ke kwaziyo ngabe ulapha mfowethu na mfowethu sePoland imuve khoneni nangu yebo sukuma phakamisa isandla sakho ukuze bazokubona lapho kulungile ukubona umoya ongcwele lokho nje kwenzeka ngaso sonke isikhathi abantu abaningi ucabanga ukuthi imibono yiza nje emsamo oh lokho akukuqali uthi ningakho mfowethu liyo na yonke indawo nje uyabo awulele indawo encane yakho lapha lokho nje ye lapho kwenzeka khona kunyonyana phandle lapho uhamba khona imini yonke lokusuku yabo ya kuzani umngami futhi yena noma bona noma khelane wami emuva lapho mfowethu kude labo bonke labo okhona oh hey lezi yizinto ezincane lapha yizinto ezinkulu ezenzeka lapho manje futhi ingxenye ayikaze leze ishiwe ungijabule kakhulu ngakho ukwazi ukuthi inkosi yethu yeza maduze futhi sizoba nayo kuze kube phakade khona ke hayi kuze kube phakade kodwa kube yiphakade manje Nkosi Thanda ke khona ukuthi ziyishumi nesishiya kalombili isonto iviki isonto iviki ziyishumi nesishiya kalombili saba nempi eyisabekayo usathane uzame ukunginikeza lo mkhuhlane abanawo uhambahamba lapha ngivele nje ngawubuyisela kuye ukuthi nginika wona futhi ngiyobuyisela kuye ngakho futhi ngakho ngibe nempi encane impela ngakho mhlawumbe sizoyilo ngeviki elizayo bese kuthi ke Nkosi Thanda ngesonto elizayo ziyishumi nesishiya kalombili futhi sizozama kulethe enye inkonzo ukukhulekela abantu abagulayo ngoba ba izinto ziyatakelana futhi ziyatakelana nezimo eziphuthumayo ngokwedlulele impela sizama kunakekela ngokushesha esingakwenza futhi amahora wonke amahora obusuku nakho konke okuzayo nokuhambayo ngakho ziyishumi nesishiya kalombili sizoba nenkonzo yokuphulukisa ejwelekile futhi uma unabathize abathandekayo bakho abafuna ukukhulekelwa awu bakhuphule noma ubangenise ngaleso sikhathi manje kukhona umningi abafo basechifisa imbili ubekitshela bathe bayenyoka ngesikhathi ukuze bafike lapha cishe ngelesihlanu unqo bathe akusekho ndawo yezimoto zabo noma ngelesithupha ngakho bangithe awu wena lona ngabazalwane bethu abavakashile abavela kuyo yonke indawo abantu abefundisa abaningi ngithe balele sifundisweni salokho futhi sizaba nje ukushaya izinto ezisemqoka bese kuthi ke emva kwesikhashana ngani sizobonakho isibili sincwadi ukuze lizokufunda futhi kuzoba okuncane kuncane okwengeziwe kuyo ngoba ebusuku iyaqaphela ubusuku bedlule ubuthi abube bubile ngizamile kade ukonga iphimbo nebo ngoba lolo vuthu ndabo olukhulu ilokho engifuna ukukubona lapho isambulo sika Christ usenziwa kulonyaka nebo sokuthi siyini futhi manje ngaphambi kokuba siqale ukufunda imibhalo futhi ngiyazi kusasa usuku olukhulu lokuheba lapho sonke sizofanele siyothola igrosa yethu yangomgqibelo busuku futhi sifanele sibathole ngomgqibelo ntambama noma ngomgqibelo ekuseni eyodwa ukuze sizokwazi ukuba nobusuku bangomgqibelo sikhululekile ukuza esentweni ngakho sizozama ukuphuma kuse-eli kulobu busuku ukuze lingezukukhathala kakhulu kusasa ukuze likuthole bese kuthi ke sibu yenkonzweni yantambama nabafowethu lapha nabathephu kanye futhi okobusuku bakusasa manje singamanje okomzizwane senzele umkhuleko uma nithanda angaze ngaphambi kokuba sikhuleko uma ekhona lapha onezicelo ezikhethekile zomkhuleko uma nje ungakwazisa ngesandla esiphakanyisiwe uNkulunkulu uyabona manje nabo noma ngabe sisezweni elidingayo noma cha bazalwane ngiqagele amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu noma angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kolombili ezithameli aphakamise izandla zawo kwamanje uku manje khumbulani ngeke ngisho wanyakaza ngaphandle kokuba uNkulunkulu akwazi yabo uyazazi izinkonzo zakho uyazi ukuthi ubucela ini masikhothamise amakhanda ethu Baba sizulile nomusa sisondela ebungcweleni bakho kulobu busuku isihlalo sakho sobukhosi ngizithembiso sakho owasho ukuthi uyokuzwa futhi uma besizokholwa uyosipha lokho esikucelile futhi siyawavuma wonke amaphutha ethu siyaqonda Nkosi ukuthi asifanele noma yisiphi isezithembiso zakho asifanele asikufanele ngokuphelele futhi asizi njengokungathi sasifanele futhi senze into enkulu wo baba uma sibuka eCalvary lokho kususa bonke ubukhulu kithi asazi lutho ngaphandle kukaKristu naye obethelwe khona-ke lapho sibona ukuthi wavuka ngosuku lesithathu ngokwemibhalo ngokulungisiswa kwethu wabuyela emuva ezinsukwini ezingamashumi amane kamuva isimweni sikamoya ongcwele ukuze uhlale nathi kuze kuthi ukubonakala kwakhe okubonakalayo ezibhakabhakeni esikhathini sokuphela futhi sibona lezo sikhathi sokugcina sisondela ngokushesha impela manje futhi thina singabantu abajabule kakhulu Nkosi ngoba ukuthi usinikezele enhlanhla enkulu ngibonga kakhulu baba ukuthi lezi zethameli ezilalele zihlezi nezinhliziyo ezikhotheme futhi zilalele futhi khona-ke Nkosi ngiyakhuleka ukuthi izongcwelisa izindebe zami kulobu busuku futhi njalo ebusuku futhi ngaso sonke isikhathi engizokuza ngaso iphulpiti lakho ukukhuluma kubantu bakho ngoba Nkosi ungangivumeli neze ngikhulume noma yini engalungile usenawo amandla okuvala imilomo njengoba wenza emphandweni wezingonyama ngoDaniyeli futhi uma bengizosho noma yini ebingahambisani nentando yakho mbhalo mlomo wami Nkosi ukuze ngingakukhulumi yedlule imicabango yami ngibeke endleleni efanele Nkosi lapho engingezukukhuluma lutho kepha iqiniso ngokuba ngiyaqonda ukuthi kulolu suku olukhulu laba bantu bayobe belindile ngaleya belindile ngokwenkonzo engibashumayeze yona uma uza ukuthatha noma yiyiphi yezinkanyezi zakho nezingelosi zakho abefundisi bakho izinceku zakho ziyadingeka zibhaxabule kuqala ngokwale milayezo ebesikade siyishumayela lapha uyozibeka icala izinceku zakho manje baba ngiyakhuleka ukuthi uzovumela umoya ongcwele ukhulume futhi hayi umuntu soka izinhliziyo zethu ukuze sizokuzwa yena ngizobe ngilalele baba ngikhulekela ukuthi uzophulukisa abagulayo nabahluphekileyo konke lokho abantu abakudingayo yonke indawo makuthi umusa wakho nesihawu ube nabo siphe zonke izicelo ezazisiwe kulobu busuku ngezandla eziphakanyisiwe ngaphandle ezweni lonke lapho abanye abaningi bayahlupheka ngisho nalabo lamaduku abamele futhi lezi zicelo zibekwe ngaphansi kwesandla sami lapha vumela umoya ongcwele uphendule baba futhi iphulukise abagulayo Khuluma kithi manje ngezwi lakhe elilotshiwe ngomoya ongcwele sicela egameni lika Jesu amen hlalani phansi Manje kulobu busuku kufudumele kancane ebandleni unyaka webandla laseLaodikeya omkhulu uyeza futhi kulobu busuku sisondela kulowo omunye onyaka webandla omkhulu ozoba unyaka webandla lesihlanu Sithathe inyaka webandla lokuqala okuyi-Efeso ngingahle ngiphindaphinde ngifunde lokhu kuqaleni ayebhalwe onke futhi ngakho ngingathanda ukuphinda ngiyifunde ngenzele nina eningathanda ukuhlola amaphepha enu inyaka webandla lokuqala kwakungunyaka webandla lase-Efeso kusukela ku-AD 55 ukuthi AD kusho ukuthi uJesu azalwa kuya ku-170 Paulo eyinkanyezi futhi kwakungunyaka webandla lokuqala imisebenzi ngaphandle ngokuthando kwakungukukhononda kukaNkulunkulu umvuzo kwakungumuthi wokuphila Inyaka webandla lesibili kwakungu-170 kuya ku-312 u-Arenius eyisithunywa sosuku futhi ukukhononda kwakungukuhlushwa futhi ibandla elihlushiwe umvuzo umqhele wokuphila Inyaka webandla lesithathu kwakuyiphekamu uMathini ongcwele eyisithunywa kulelo bandla. Inyaka webandla wawusukela ku-312 kuya ku-606. Ubukhononda kwakuyimfundiso yamanga ukuqamba amanga kukaSathane isisekelo sokubusa kumpapa futhi umshado kwakuyibandla nombuso ndawonye. Umvuzo wawuyimane efihliwe netshe elimhlophe. Futhi inyaka webandla lesine kwakuyiTiyatira uColombia eyingelosi yalowo nyaka webandla isithunywa 606 kuya ku-1520 futhi unyaka webandla wawungobuphapha obudukisayo ezikhathini zobumnyama bekungobusuku bokugcina neyazi ezikhathini zobumnyama futhi umvuzo wawungamandla okubusa izizwe nenkanyezi yokusa engelosini Manje kulobu busuku siqala unyaka webandla lesihlanu okungunyaka webandla laseSadesi SARDESI Sadesi futhi isithunywa kulonyaka webandla ngokungumathini Luther uba ngojwayelekile kakhulu kwisifundiso seBhayibheli noma lomfundisi noma abangafundele lutho njalo namuhla
That church age began in 1520
Futhi lo nyaka webandla waqala ngo-1520 futhi waphela ngo-1750 1520 kuya ku-1750 futhi unyaka walokho esikubiza ngokuthi unyaka wenguquko futhi ukukhononda kwakungokusebenzisa igama labo futhi umbuzo wentsali encane eyashiywa wawungukuhamba phambi kwakhe ngengubo emhlophe futhi amagama abo encwadini yokuphila yiwundla kwangathi inkosi ngasibusisa njengoba senza manje.
Now we begin on the first verse of the third chapter.
Manje siqale ebhesini lokuqala lesehlo sesithathu salonyaka webandla umlayezo wasesadesi inkathi yenguquko intsali encane ekholwayo eshiyiwe ecishe yaphuma manje kwabanye abayizifiki ezintsha ngakho nithi lapha ukuthi ubuze ningabi semuva kuko kuthi ukungabi nanhle nipho futhi ngesinye isikhathi sizofika lapho esingabeka khona imilayezo yethu ngaphandle sidwebe size ntambama futhi siyilungise kungahle kwenziwe ngesonto manje lena ngamenye imele ifi inyaka ibandla lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lokho kuqala ngePhiladelphia uthi lokho phezulu lapha kumele amandla ePentecost noma ibandla elalise Pentecost
it was quite a large church at the beginning
kwakuyibandla elikhulu kakhulu ekuqaleni kodwa baqala umoya wehlelo ufika phakathi kwabo bezama ukuhlela ibandla elalibizwa ngokuthi imisebenzi yamaniko lawo ngiyangizwa le emuva na ya kulukile imisebenzi yamaniko lawo manje kwakungakabi imfundiso ngalesi sikhathi futhi khona-ke sithathe izwi futhi salihlaziya yayini imisebenzi babuyini ubuniko lawo lelo igama elingaziwa kithina ubuniko lawo ngakho ngithathe isigreki ngasihlaziya futhi niko kusho kunqoba noma ukunqoba noma ukwahlula okuthile niko lawo lawo ibandla abangafundele lutho niko lawo imisebenzi eyayizama ukwahlula abangafundele lutho futhi yabeka sonke isibusiso uthi oyedwa kuphela ufunde ibhayibheli noyedwa kuphela ukunikeza kumusha bekungaba ngubhishophi noma othize umuntu omkhulu oyinhloko yebandla khale-ke siyathola onyakweni ibandla lesibili bekuyoqala ukukhama indlela lokhu kusalokhu kuyiphentekost futhi lokhu yihlelo d manje onyakweni ibandla lesithathu iphegamu iphentekoste lacishe impela lakhanya laphuma kodwa imfundiso yehlelo iba ngokusuka emsebenzini lapha yonke indlela eya emfundisweni lapha kodwa-ke bathola ngempela bashada khona lapha bashada leli qembu lapha lalihlule ngamandla amaqembu amapentekoste manje indlela engikusho ngayo lokho bazalwane lelo iqiniso elithembekile lokho kungokwemibhalo engcwele yemilando izincwadi zomkhandlu wasenaisiya Fox's Book of Martyrs nayo yonke imibhalo emikhulu yasendulo ngileminye imibhalo yesandla imidala kakhulu ekhona futhi yonke angikusho lokhu angisho ukuthi ngiyiphentekoste lokho akusho ukuthi uma ngithi iphentekoste lokho akusho lenhlangano yosuku esiphila kulo lena inecala nje njengawonke kodwa ngiqonde iphentekoste yangempela umoya wangempela kankulunkulu nemfundiso yasekuqaleni nezibusiso zasekuqaleni namagama asekuqaleni naye yonke into ncabashi indlela okwaqala ngayo ekuqaleni njengoba kwadabula ebhayibhelini manje kodwa-ke uma sifika kulo nyaka niyabona ukuthi iphentekoste liphuma kude kangakanani niyakubona ngemuva kahle na ningakwenza phandle le emuva lapho na kulungile manje lapha kuza izolobusuku unyaka omkhulu esikuwo lapha uConstantine uConstantine ngizokubeka yena engumhedeni wabuza lamakristu lapha lawo ayenemfundiso yamaniko lawo uma bebeyokhulekela ukuthi ubeyonqoba impilo ethile awu ubeyoba ngumkristu ngalesi sikhathi ngenkathi wayesepini waphupha iphupho ukuthi wayefanele ngesiphambano esimhlophe sasibekwe phambi kwakhe wathi ngalesi uyanqoba futhi kunjalo kodwa-ke wavusa amabutho akhe futhi wapenda izihlangu zawo isiphambano esimhlophe futhi leyo kwakuyindawo yokuzalwa noma ukuqala kwenqubo yamakatolika namuhla obizwa ngokuthi amaqhawe asendula kaColumbus manje uConstantine kukhona angeke ukhotheze into eyodwa emilandweni yakhe ephenduliwe wayengelutho kuphela usopolitiki osontekile wayenomqondo engodweni yakhe ukuhlanganisa umbuso wakhe futhi awenze oqine ngakho yena kuyo qobo engumedeni wakhonza izithombe kodwa-ke wabona ukuthi imfundiso yamaniko lawo yayisicishe impela ikhanyelwe endaweni ngakho wasebenzisa isu elifanayo esilitshelwe izolo ebusuku futhi uJesu wakubikezela eminyakeni engamakhulu amathathu naye ngaphambi kokuba kwenzeke ukuthi ubeyofundisa ifundiso kaBhalamu ukuthi uBhalamu wabakhohlisa kanjani abantu bakwa-Israyeli wababangela ukuba benze ubufebe futhi banikele ukuthatha izinto ezinikelwe ezithombeni manje izinto manje siyazi ukuthi ukudla lezi zinto ezinikelwe ezithombeni ukuthi empeleni kwakuyini kwakungukukhonza ukungena babekhothamele izithombe bebuyisela izithombe ebandleni lamaKristu njengoba nje uBhalamu enze emuva lapho wenza ukuba uIsrayeli yenze ubufebe ukuba aye kulomkhosi omkhulu wesithombe uConstantine wenza into efanayo ngesi lakhe futhi wenza ibandla wanikele kuningi emkhandlini waseNaisiya futhi khona-ke wenza inqwaba yezakhiwo ezinkulu ayenazo futhi waziguqula zaba ngamabandla futhi khona-ke wenza i-altar elikhulu lemabula lihlotshiswe ngegolide nangamatshe ayigugu phezulu enhla lapho wabeka kufana nesihlalo sobukhosi futhi wenza indoda eyodwa inhloko njenge yayibizwa ngaleyo nkathi ngubhishobhu futhi bambeka phezu kwalesi sihlalo sobukhosi uBoniface wesithathu wabekwa esihlalweni hhayi nje ukuthi kuphela wahamba wazungeza embethe izingubo njengoba umuntukazana yenza kodwa bamenza ele ingubo ende ekahle futhi bamqokisa njengoNkulunkulu futhi bamhlalisa phezulu lapho futhi bambiza ngokuthi umbambeli noma vicarious fili day kuchaza ukuthi esikhundleni sendodana kaNkulunkulu manje nakho kulowo nokuhlalipha dwebe kubhale lokho vicarious fili day futhi khona-ke uma udwebe umqeka phansi lapha futhi uhlanganise izinombolo futhi uthola ngqo lokho uNkulunkulu akusho ukuthi uPawulu esilo lolu yikho amakhulu esithupha namashumi esithupha nesithupha niyabo vicarious fili manje kade ngiseRoma futhi kade ngiseVatican futhi umqhele okathathu amandla esikhundla sesihogo izulu nesihlanzo niyabo nawubona umqhele nayibona ivesi niyakubona konke khona lapho impeleni ngolesine ntambama ngehola lesithathu ngqongo ngifanele ngihlangane nophapho okugcine waye lapho uBaron von Blomberg wayena futhi khona-ke wathi manje uma uhamba futhi Branham into yokuqala kufanele uyenze ukukhothama ngedolo lakho lesikudla bese wanga leyo ndandatho ngathi lokho kuphumile kukhohle nje ngathi nginikeza angine lutho lumelene nendoda yena kodwa ngathi kukhona into eyodwa ngizonikeza indoda esikhusayo uma engumfundisi ohlonthekile kulungile ubhishobhu ilunga udokotela noma ngabe yini ngizoyibingelela ngentokozo indoda kodwa ngiyikhonza indoda na ngikweleta ukukhonza kwami kumuntu yedwa uJesu Kristu yiloyo muntu kuphele ngiyomkhothamela ngathi kukhohle nje vele kwesule nje bengingeke ngakuthatha futhi ngakho ngisengibuyela ekhaya ngathola ukuthi kwakukhona omunye umelikane omkhulu owenza lokho futhi uTeddy Roosevelt wenqaba ukwenza ngenxa ye ngiyakukhumbule lokho emlaleni na ukuthi wenqaba ukubona uphapha ngoba kwakufanele ange indandatho yakhe noma babenayo ozwaneni olukhulu futhi niyazi ngakho qhaqha lokho kuphumile ngakho-ke noma kunjalo manje njengoBhalamu phela-ke sithole ukuthi izolo busuku ngaleyo manje lapha kuqala ngaphambi kokuba sisuke lapha baqinisa ibandla futhi bashada bathola imibono ethile ebuheteni izithombezo eteni ezazisebandleni uNkulunkulu kaJupiter uNkulunkulu welanga uNkulunkulu kaMars uNkulunkulu kaVenice futhi zonke lezo zithombezo uNkulunkulu futhi konke wakukhiphela emabandleni kuhetheni futhi wabeka uPawulu Petro intombi uMaria bonke labo futhi wathi nangu umbambeli wenu ngoba uJesu watshela uPetro ngikunika izikhiye futhi ungumlandeli wobupostoli olokho useyifundisi yamakatolika kuze kube yilolu suku futhi babeka izithombe futhi benzani na wangenisa ukukhonza kwezithombe ebukristwini okubizwa ngobukristu hhayi ubukristu bangempela ngoba amapentekoste amancane manje khumbulana ngisho angishongo ukuthi i-baptist i-methodist i-presbyterian baphakathi bonke kodwa yangempela into yoqobo kunkulunkulu kwakuyipentekoste kwakuyiyo yiyo futhi kuyohlala kuyiyo yilapho ibandla eliqala khona lapha namandla epentekoste manje wena uthi kunjalo futhi Branham na ngizonicela ukuba nithathe imilando futhi nibuke phansi nedlule ngomfudlane wesikhathi kuze lapha futhi uthole uma wonke umuntu walabo bangempela abantu laba kaNkulunkulu beqiniso ababambelelanga kuleso sibusiso sePentecoste bakhuluma ngezilimi bahumusha ezilimi bawelethe bonakaliswe nezimangaliso baphaphathise egameni likaJesu Kristu yonke into yabapostoli abayenza nabo bayenza kwehle kudabule lapho ingaleso sizathu phakathi lapho ngifunda umlando ongathatha uPaul no Arenas futhi kwehlele kumathini ongcwele ukholumba wonke umuntu walawo madoda kwehle kuyothi ngqu phakathi kulonyaka lapha babe nezibonakaliso nezimangaliso kulungile uthe bebe imike ibinobuncane ngabe lokho kungcono na kulungile qabo banikine ikhanda labo ameza nhlobo manje bhili kulungile niya ngabe ku manje niyangizwa manje na manje kunjani lokho na ngabe kungcono lokho na yebo wonke umuntu uthi kulungile Paul lolo uphawu olulodwa olumelene nawe kulungile okay manje kulunyaka lapha khona ke ngenkathi esenze lento enkulu kakhulu futhi wabeka lo muntu lapha njengombishop womhlaba wonke ngaphezulu kwawonke amabandla wanika imali eningi nokungeyokunye futhi wabathembisa futhi wahlanganisa ibandla nombuso ndawonye futhi wavumela ibandla lilawule umbuso wamenza indoda enkulu ngakho kukhona impela lokho uConstantine akwenza yinto efanayo impela esayithola ngale kuleli elihle ibandla lokho uNkulunkulu akusho ukuthi ngezinsuku zika Eliya ukuthi bavumela lowo wesifazane uJezebeli ukuba athobise abantwana bakhe lokho kwenzeke ezikhathini zokumnyama futhi bukani lapha ukuthi iPentecost ikuphi manje hehe kwakuvele kwabamnyama buqe futhi cishe iminyaka eyinkulungwane khona kusukela cishe ku-500 kuye ku-1500 kunjalo lokho go 660 buya ku 530 520 uyizi nambolo ngamashi kodwa khona ngqo eminyakeni eyinkulungwane bayo izinhlupho zegazi fundani umlando manje kanye lika lelitshela ukuthi ibandla lamaKristu babe yibandla lamaKristu bayibandla lamaKristu elihlelo kodwa amaPentecost eqiniso acindezelwa aphuma abulawa futhi yabulawa ngamabomu futhi abekwe kufeni ngophapha nababishopi nokunyenyuni ikazi njengoba kwakungenzeka manje ngilingilanga lokho kuyongibiza ukuphila kwami niyabo ngisho lokho kodwa lokho yinto eyodwa iqiniso ngiyayazi indlela engibheke kuyo manje ngiyazi lokho nje ivuza igazi kodwa sekufike ihora manje enilibonayo ngalokho okuqhubekayo esizweni ukuthi akusezukuba kanti ngalokho thi neze wesekele kulokho lelo yiqiniso hlala nalo ngqo xubanisa igazi lakho njengabo ngalolo suku manje phakathi lapha ngiyakubona kwenzekile khona ke phakathi lapha kungena imfundiso kaJezebeli uJezebeli wayengosifazane umheteni owahabi wenza into efanayo eyenziwe nguConstantine washada losifazane ukuze aqinise umbuso wakhe futhi waletha ukukhonzwa kwezithombe kwaIsrayeli njengoba nje impela uConstantine enza imuva lapho futhi iPentecost yayisicishe yaphela nya manje uNkulunkulu wavusa uMartin Luther ngifuna niqaphele ukuthi kuphuma kanjani lapha futhi cishe impela kufiphale nyakho nake kancane kuqala lapha futhi kuhlele lapha futhi ngithe ukumaka ngaphezulu lokho ngoba kuyisifundo sikhulu sangesonto busuku inkosi ithanda manje ngiyakhole ukuthi sithi kubanjwa manje lapho sikhona manje khona phakathi lapha yizikhathi zobumnyama khona lapha kusukela ku-1500 kusukela ku-606 ku 1520 khona phakathi lapha ngizobeka lokho lapha ukuze nizo 606 kuya ku 1520 lokho kusezikhathini zobumnyama lelibandla khona lapha izikhathi zobumnyama manje lelibandla esiphuma kulo manje ibandla lamaluthela manje iningi bonke emuva lapho labo bantu bafa ngaphandle lamadoda anjengo Arenas noMathini noColumba futhi yafiphala kuba nje thathe noma ngubani ufuna ukuhlola ibuva noma yimuphi umlando ofisayo uma kungeziwe umlando oyiqiniso futhi labo bekutshela ukuthi uPatrick Ongcwele wayeyiKatolika abazi ukuthi bakhuluma ngani uPatrick Ongcwele waliphikishela ibandla likaKatolika futhi akazange aye eRoma futhi wenqaba ngokuqinile imfundiso yawo kunjalo impela uyanyakatho noma yayilandela muhle futhi uzobona into efanayo uPatrick Ongcwele wayeyindoda kaNkulunkulu kodwa uPatrick umasiko ngcwele lapho kwashiwa phakathi lapho ukuthi waxosha zonke izinyoka zaphuma e-island lokho kwakuyingane kwani bangakikini oke wafunde futhi weza ngo-William Tell edubula i-apula ekhanda lomfana wakhe na leyo inganekwane yamakotolika alikaze libe khona izwi layo kanjalo ngangikhona lapho okwakufanele kwenzeke khona kulotshiwe phezulu lapho inganekwane akunjalo i-Switzerland uphinde nami sasihlezi khona lapho eceleni kwi-Lake Lakzani lapho ayenze into yayingukuthi wadubula umuntu lelo iqiniso kodwa hhayi aphula lisuke ekhanda lomfana wakhe leyo nje inganekwane izinkoleloze nezinto akukaze kube njalo abanawo amarekhodi akho lapho kwenzeka khona noma yini ukuthi bake bakwenza futhi ngempela kwamsaphazo esifazane phandle lapho futhi kusho ukuthi kwakuyini manje kodwa kulokhu akusiwona ngempela umlando othi ukwenzile niyabo Lokho manje phakathi lapho enyakweni webandla yilapho kwacishe kwafiphala khona waphela ngokuphelele ukuba khona manje kulona omunye onyaka uzonyaka wenguquko manje lezi zinto lapha yemva cishe kweminyaka eyinkulungwane yobumnyama bhuqe nobumnyama nokufiphala nokunye kanjalo ibandla lacishe lalahlekelwa kubona kuka-Arrhenius waye yindoda enkulu indoda ebesaba uNkulunkulu aye kanjalo amakhulu amaningi yalabo abangcwele abayigugu abanikela ngegazi lokuphila kwabo ngokukhululekile nje kumiwe kuleyo nkundla njengoba babengenza nebo ngenxa yembangela kaKristu ngenxa yobhabhathizo egameni likaJesu Kristu ngokukhuluma ngezilimi ukuvuka kukaJesu Kristu kuphila empilweni nobukhona bakhe bobu uNkulunkulu lapho ngenkathi abantu abazibiza ngamaKristu waye bahlupha kunjalo Kunjalo impela oh kungoligi yona onedemoni ufanele izihoko angazi ini ekhuphuka kanjalo futhi ezibumba wone uqobo futhi ezenza ezibize ngomprofetikazi umhumushi ngokuka uNkulunkulu wezwi akukho umuntu okwaziyo ngaphandle kwabo ezibiza yena kodwa ungumqambi manje Niyabo, kodwa ngesikhathi esifanayo wathola ingelosi yakhe lapho iqiniso liyobuyela emuva njalo kulokho niyabo njalo kubuyela emuva ekuqaleni ngoba uNkulunkulu akagoqoki neze kulokho manje futhi sitholile futhi izolo kusihla ngaphambi kokuba sishiye lokhu ngakho kuziyoxazululwa enhliziyweni yakho hayi ukuthi kuphela kwenzeka emfakisweni uJezebeli waye nendodakazi niyakukhumbula lokho na futhi Uyosashumi nantathu sathi, leli bandla lihlubukile, iRoma lalinamadodakazi, wayengunina uzifebe, ngabe iqiniso lelo na? UJezebeli wayenendodakazi, futhi uJezebeli wenzani ngendodakazi yakhe na? Yabona ukuthi kanjani zonke lezo zinto, imifanekiso namathunzi, uJezebeli ebone ukuthi indodakazi yakhe yakana uJehoramu owaye yindodana kaJehoshafati eJudiya. U-Israyeli wayehlukene ngalesi sikhathi kanjena nandi Jerusalema lapha futhi nandi Judea lapha awu u-Ahabi wayelapha futhi uJehoramu wayelapha kulungile uJezebeli waye nalokhu kunqotshiwe u-Israyeli wonke wayethathe izithombe khona-ke bonke kodwa u-Eliya nalelo qembu elincane lithembekile kulungile manje ngakulolu hlangothi kwakunguJehoramu phezu kukaJuda futhi lapho ethole ingane ku-Ahabi wathatha le ntombazane futhi wayikanisa le ndodana kaJehoramu noma indodana kaJehoshafati okwakunguJehoramu futhi waletha kukhonza izithombe kwaJuda futhi wamisa amathare obuheteni eJerusalema ilokho kanye kwenziwa yibandla likatolika wakhipha imfundiso yakhe yehlelo nokuyinobunye futhi wasika umoya ongcwele wawukhipha ebandleni phansi lapha nendodakazi yakhe iluthele Methodist Baptist Pentecostal nokunye nokunye ilokho impela kwenzile lati ungunina wezifele manje bukani nje nedlule emibhalweni nibona noma yini nayikuphi yokwehluka embhalweni futhi umlando ushaya ngoku lezi zimpawu ezifanayo woze kimi njengamadoda ahleliphikileyo niyabona kunjalo akukho lapho Namahlela izinto ezinobuthi esake zaba nazo ebiprotesteneni ezama ukwenza amadoda ebuse ibandla omunye umfanekiso ofana nalowo obekwe kuleso sihlalo somkhosi ubishopu oyinhloko umboniso omkhulu ephentekoste awu manje ake ngibone yini imfundiso yakhe na wo ubhabhathize egameni likajesu na angeke angene kulokhu kamnumzane bazalwane niyalenqaba futhi lokho kunqatshiwe futhi ngize nenze liqonde ningalokothi nayimuphi wenu niye kulowo mhlangano lapha ya izithupha phansi kule ndaba okuthini gula kangakanani dedala kule ndaba okuthi uNkulunkulu wenzani uma ningabuki ngezibuko zethu ngani andiboni nhlobo wathwala umfanekiso kuso isilo futhi umfanekiso olokuphila ukuba ukhulume kunjalo impela ngicabanga ukuthi angakhuluma ake uphambane naye kancinyana kanye ehe ngokuqinisekile ungangena enkingeni ngiyakhumbula ethulsa eoklahoma ngangingena encushumushini esabekayo lapho lawo mahlelo aqala ukushibeka izungeza lapho futhi ngangihlezi kulesi sakhiwe ngelinye ilanga futhi ngibone umbono ngibone elincane elihle ikatshana lidadlana futhi lalilele emqameleni okusilika futhi lalingumfo omncane obukekayo kunawo wonke futhi ngahamba ngakhuphukela lapho futhi ngalesaba ikati futhi ngakhuphuka futhi ngaqala ukulihala futhi lathi ngiyazi ukuthi awenza kanjani lo msindo oxakile niyazi futhi ngangilihala ngathi elihle ikati elincane futhi lathi lilihle nje uyazi futhi ngabuka phezulu emva komqamelo walo kwathiwa umntwana wekati wephentekostali awu ngacabanga manje akumangazi lokho futhi ngathi lokho kufanele kube ngumbono futhi into enthize yathi inqobo nje uma uhala uboya balo ngalendlela ungile kodwa manje uma ufuna kubona ukuthi lenziwe ngani hala uboya balo buye emuva niyabo ngakho lapho ngiyale uboya balo bayebuva lawo medlo akhuthuka aluhlanza satshani futhi laba yisilane sikhulu sesabekayo simi lapho singikhafulela ngamanje kanzima ngokungaba njalo niyabo ake uhale uboya balo bubuyisele emuva kancanyana ngitshela umpapathizo wakhe kuyise ndodana nakumoya ongcwele ungokadeveli nowebandla likatolika bekisesali ukuthi kwenzekani kuye uyabona na uboya bakhe buya buphakama ngehla ngathi kumfotijile nabo phansi umfotuliyo nabo ngathi kwenzekile ngibe nombono ngempela wamahlelo ephentekostali kulokhu manje isahluko sesithathu ake siqale isadesi ibandla lifile ngoba babulawa ngalesi sikhathi ukweluleka kuncane nje kwempilo sizothola emizuzwini embalwa ukuthi kwakuyini kokuncanyana nje kusukela ngo-1520 kuya ku-1750 kwakuyilonyaka wesesadesi nenkanyezi noma ingelosi ye inkanyezi eyayisesandleni sakhe okwakuyingelosi noma isithunywa salo nyaka webandla ngabe lokho kuqondakale kahle na ukuthi inkanyezi yayiyingelosi futhi ingelosi yisithunywa kulowo nyaka kulungile manje sesikadile ngomkhandi waseNaisiya wafe muva lapho futhi bonke bangene emandleni nasekazibuleni ibandla lombuso kuhlangene futhi ukhona yini ongakhumbula ukuthi isifundo sitheni izolo ebusuku bacabangeni abaningi balabo bantu na iminyaka eyinkulungwane yayisaqhubeka futhi konke kungenisa iminyaka eyinkulungwane ngaphandle kokufika kukaKristu niyabo ukufika kukaKristu kuletha iminyaka eyinkulungwane into yokuqala futhi ngalezo zinsuku babene uma uthatha umlando uthole ukuthi babe noJesu bamanga abavukayo nakho konke kunye niyabo futhi baze ngisho bacabanga ukuthi uPapa wayenguJesu bembiza ngombambeli esikundleni sendodela kaNkulunkulu yebo uNkulunkulu omkhulu ongele ofanayo ehlezi lapho Agengi nitshele ukuthile iBhayibheli lithi lapho uJesu efika ngaphambi kokuba afike kuya kuvuka abaprofeti bamanga futhi kuya kuvuka uJesu bamanga kunjalo bheka lapha kodwa agengi kachaze lokho enhliziyweni yenu kusoze kube khona uJesu obeka unyawo kulo mhlaba kuze kube ibandla selifithiwe futhi lahamba manje kukhumbuleni nje lokho ngoba kuyovuka uKristu bamanga kodwa uJesu angeke abe lapha emhlabeni ngoba icilongo liyakhala futhi akafiki inhlobo sihlangana naye emoyeni ibandla selivele lihambile bese kuthi ke lapho uJesu ebonakala uyoba ngokubuyela emuva abezizwe umhlangabeza emoyeni ngabe lowo ngumbhalo na niyabo ngayo umhlangabeza emoyeni bese kuthi ke siyakhuphuka futhi uJesu ngalokothi abeke izinyawo zakhe phezu komhlaba kuze kuthi ibandla selihlithiwe futhi layiswe ekhaya nesidlo sakusihla somshado do sesiphelile ezulwini khona ke ubuyele emuva emva kwentsali yabajuda ngakho manje kwase kuphelile umkhandlo waseNaisiya ibandla lalikade lingaphansi kokubusa kobupapa cishe impela iminyaka eyinkulungwane babebulale bonke bonke ababengavumelananga nabo kunjalo kuphakathi kokuthi ungene ngaphansi kwalokho noma wawubulewe njengoba uJezebeli enza kuIsrayeli umoya ongcwele wawushiye konke kodwa okumbalwa nje kakhulu ngenyaka njengo-Eliya nensali ka-Israyeli eyayingakhothamanga kuBhalamu umani ithande kufunda lokho ezansi lapho lawo amakhosi okuqala esahluko seshumi nesishiyagalolunye nevesi leshumi nesishiyagalombili ngenkathi u-Eliya wayemi emuva lapha yaye emphetheni futhi wathi nkosi babulale bonke abaprofethi bakho benze konke futhi mina ngingedwa futhi yimi ngedwa ophunyukileyo kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi wayenamakhulu ambalwa nokho ayengakhothamanga kuBhali kubantu abangafundele lutho lapho futhi ngakho isadesi manje sesiyaqala lona kanye igama elithi isadesi ivesi lokuqala igama elithi isadesi ngamagama esiNgisi lichaza ukuthi uma nifuna ukulibheka lichaza ukuthi ophunyukileyo isadesi yangempela kwakungophunyukileyo lokho okuchazwa yisadesi kulungile ophunyukileyo manje niyabo futhi ophunyukileyo manje sizoqala ngelokuqala kakhulu sizokubiza ngokuthi unyaka wenguquko futhi kuyinto efanelekile kakhulu kule nguquko uma besingakubiza ngalokho ngoba yi inguquko yayingophunyukileyo ozayo le futhi waphunyuka kukho manje asithathe ivesi lokuqala uye ingelosi yebandla lasesadesi loba ukuthi nakho kushoyo onomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ezisikhombisa ukuthi ngiyayazi umsebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile manje ukubikelele manje omoya bayisikhombisa bayi omoya bayisikhombisa nezinkanyezi ezisikhombisa omoya kwakuyizingelosi ezaya ezinkanyezini ezaziyizithunywa omoya bayisikhombisa izikhathi eziyisikhombisa ezihlukene umoya ongcwele wawuyogcoba isithunywa okwakuyinkanyezi ngosuku lwakhe umoya uphakade futhi kangezi ayenzelwa inhloso ukubonakalisa kukhanye bomnyameni bale minyaka yebandla lapho izibani nezinkanyezi zimele ingelosi umoya yiwo owaya enkanyezini futhi wabonakalisa kukhanya kukamoya ongcwele ngale nkanyezi kulowo nyaka webandla ukuthi ungahle wazi angazi ukuthi bangobani omoya abayisikhombisa yizithunywa eziyisikhombisa zeminyaka eziyisikhombisa yebandla yabo manje futhi isikhathi ngasinye lapho inkanyezi ingena enkundleni umoya ongcwele wehla futhi wagcoba leyo nkanyezi futhi wayigcina ngokufana ncamashi njengoba iyokuqala yayinjalo manje ake ngiqinisekise lokho kini uPaul wathi uma ufuna ukwazi ukuthi hlobuluni lonkanyezi okwakuyiyo ngoba kumbulani isathane uyinkanyezi futhi inkanyezi yokusa manje qaphelani uPaul wathi niyakhola ukuthi wayeyinkanyezi ebandleni laseFesu na wathi manje uma nifuna ukwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha abasekalathiya bokuqala esishiyagalombili uPaul wathi ekhuluma khona ukuthi emva kwesikhathi kuyofika futhi izimpisi ezihahayo nokunye uyo wathi uma ingelosi yehle ivele ezulwini futhi ifundise elinye ivangeli manje wayazi ukuthi lo muntu wayezoza owayebukeka njengengelosi futhi umbambeli omkhulu wathi ngilabo ukuthi ngubani uma noma eyiphi ingelosi noma ngubani eke wafika futhi ufundisa enye into kunaleli ivangeli esanifundisa lona makabe ngoqalekisiweyo ngabe kunjalo na uPaul nguye owabaphoqelela ukuba baphinde baphaphathizwe uma babengazange baphaphathizwe egameni likaJesu Kristu woza futhi uphinde ubaphathizwe ukuze umukele umoya ongcwele zenzo ishumi nesishiyagalolunye isihlanu nguye futhi owabeka izandla phezu kwabantu neziphiwo futhi wahlela ibandla ngokusebenza kwezimangaliso ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu iziphiwo zezilimi ukunyutsha kwezilimi ngabe kunjalo na kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili liyabona ukuthi uPaul wathini kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili futhi lizokuthola wahlela ebandleni uNkulunkulu wamisa ebandleni lezi ziphiwo ezinkulu futhi uPawulu wazihlela futhi wazibeka ngokuhlela ukuze zizosebenzele inkazimulo kaNkulunkulu. UPawulu washo lokho, khona ke uma noma yimuphi umuntu ungakhathaleki ukuthi ihlelo lini yasonta kulo elizama ukukutshela ukuthi izinsuku zokukhuluma ngezilimi, ukuhunyushwa kwezilimi, ukukhulukiswa nguNkulunkulu nezimangaliso nobufakazi bukaBoya Ngcwele njengobhapathizo makabe ngokuqalekisiweyo. Ngokuba umoya ofanayo wawuphezu kukaPawulu kuyoba ngumoya ofanayo owathunyelwa onyakeni webandla olandelayo, ofanayo onyakeni webandla olandelayo, nofanayo kuqhubeka kwahlale ekupheleleni konyaka webandla, umoya ofanayo, umoya ongcwele. Niyakukholwa lokho na? Uma niqaphela lokhu, lokhu kubhale lapha, umbhali wayazi, bukani omoya bayisikhombisa, bekusisani usotavukazi uM, umoya ongcwele, omunye wabo kuphela. Ehe, umoya ongcwele ofanayo ufika kasikhombisa kuyo yonke iminyaka yebandla esikhombisa iphethe ukukhanya okufanayo. Niyakuthola manje na? Iminyaka yebandla esikhombisa okuphindwe kasikhombisa kwalo moya ongcwele bekuyothwala lo mlayezo ofanayo owawuphinyiselwa ngokuthi isiqalekiso kunoma nguba niyowayeyo uguqula. Manje niyabo, uma lokho kufakazelana nesambulo sayo yonke into, wathi oyosusa noma enezelo okufanayo kuyosuswa ingxenye yakhe encwadini yokuphila. Lokho yinto yonke emboziwe khona-ke. Ngakho akukho ndawo yakho ukuba ugxume noma umpintshe noma yiphi enye indawo. Niyabo, ngoba yilokho-ke, yilokho uNkulunkulu akusho, yilokho umoya owakusho, futhi yilokho amabandla akusho. Manje uma uzama ukuphoqelela noma yilupho olunye uhlobo lwemfundiso unalokho uPawulu akufundisa kuyiphutha, iBhayibheli liqinisile ukuphila kwakhe. UJesu wathi ngiyakususa ingxenye yakhe encwadini yokuphila. Manje wena uthi yiphi yona ingxenye yencwadi yokuphila na? Unabantu abaningi onamagama abo encwadini yokuphila ozohluleka impela. Uyakwazi lokho, anikwazi na? Khumbulani lokho kufundisa ngobunye busuku na? Ngabe nikutholile na? Kungahle kwedlulwe kulokho. Akuzwakali kukuhle kwamanje nje, akuzwakali kahle, yabo? Judas Iscariote wayeyindodana kaSathane, wayengudevele ebonakaliswe enyameni. IBhayibheli lathi wayeyiyo. IBhayibheli lathi wazalwa indodana yokulahla.
What's this?
Bekusizani lokhu umzuzu nje. Manje kulokhu kwakunguJesu, lapha kwakuyisela ngakwesokunene sakhe, lapha kwakungoyeda ngakwesokhothe sakhe. Manje lapho uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, yabo kunjalo na? Manje abanye abantu babona kuphela iziphambano ezintathu, kodwa kwakukhona ezine, iziphambano ezine. Manje siyini siphambano na? Isihlahla. Ngabe kunjalo na? IBhayibheli lathi uqalekisiwe lenge emthini, futhi wenziwa isiqalekisa ngenxa yethu, walengiswa emthini, wawugawuliwe, kodwa kwakungumuthi. Ngabe kunjalo na? Kulungile. Phansi lapha ekugcineni kwequma kumi omunye, uJudasi wazilengisa emthini womthombe. Ngabe kunjalo na? Bukani, nansi indodana kaNkulunkulu eyavela ezulwini, buyela ezulwini, izithathela isoni esiphendukile. Nansi indodana yokulahla ivela esokweni, buyela esokweni, izithathela uma uyiyo isoni esingaphendukanga. Niyabo, isoni esingaphendukanga. Uma uyindodana kaNkulunkulu zisindise wena nathi. Nonomunye wathi sineshumayela lowo mshumayeli wevangeli, sikufanele lokho esikutholayo, kepha le ndoda ayenzanga lutho. Nkosi, ungikhumbule lapho usufika embusweni wakho. Kwakungubani loyo na? Kwakukancinyane izolo ebusuku noma ebusuku bakuthango. Lona ngu-Abele kaNkulunkulu, lapha nguKhayini kadevele. Njengoba uKhayini abulala u-Abele e-alithare, uJuda wabulala uJesu e-alithare. Kunjalo into uJeshu unqemuva le lapho eDeni, futhi yehlela phansi khona lapha. Futhi kunjalo impela, wo kuyakhazimula lowo mgwaqo omdala, umgwaqo omdala obuzisiwe ugcwele nje ikhazimulo. Manje siyathola lapho uxolo ukuthi leli bandla lasesadezi kuye ngelosi wathi omoya abayisikhombisa, lawo onomoya abayisikhombisa kuye ingelosi yebandla lasesadesi. Loba ukuthi nakho akushoyo onomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Futhi manje bangaka baziye ukuthi uNkulunkulu ngumoya wodwa na impela uNkulunkulu umoya ongcwele uNkulunkulu uyise umoya ongcwele bonke umuntu ofanayo ngoba uMaria wakhuleliswa ngumoya ongcwele manje kodwa uNkulunkulu wasebenzisa lo moya ongcwele ekukhanyeni okuyisikhombisa kwehlukene kwevangeli ebandleni iminyaka yebandla yesikhombisa ngiyakuthola na iminyaka yebandla yesikhombisa Manje wena uthi uNkulunkulu akakwenzi lokho. Wo yebo mfowethu, bukani, wasebenzisa umoya kaEliya. Futhi lapho uElisha wayehambile, uElisha wahamba uElisha wamukela ukuphindwe kabili kwakho. Futhi lapho uElisha ethole ukugula futhi wafa, khona ke kuyabuya futhi kuJohane umbhaphathizi. Indefanayo yamenza waziphatha nje njengoba uElisha enza ehlala ehlale kanjalo kanjalo ngabe kunjalo na futhi wabikezela kubuya futhi ezinsukwini zokugcina yabo uNkulunkulu usebenzisa umoya kuqhubeka kwehle ngqo futhi uJesu wacotshwa ngomoya ongcwele wayehamba yenza okuhle yabo kunjalo na futhi umoya ongcwele ofanayo wawuphezu kukaJesu wabuyela emuva ngqo ebandleni ngosuku lwePentecost uyabuya ngonyakelo landelayo unyako landelayo unyako landelayo futhi kuyini na ufanayo ayo futhi yena uqobo umoya ongcwele wo anibani na uNkulunkulu ungaphezulu kwethu kuyise uNkulunkulu enathi endendene uNkulunkulu kithi kumoya ongcwele izikhundla ezintathu futhi hayo uNkulunkulu bathathu yabo futhi lezo zikhundla ezintathu uyise endodana nomoya ongcwele singesegama elilodwa uJesu Kristu uNkulunkulu manje ephikisizane manje njengoba siqhubeka omoya wayesikhombisa kusho ophethe ngamanye amagama ephethe izithunywa zakhe izithunywa ezizogcotshwa ngomoya ongcwele ngalomoya ongcwele ofanayo lowo uPaulu esokuqala agcotshwa ngawo esesibili esesithathu esesine esesihlanu esesithupha nesesikhombisa zonke zisesandleni sakhe sokunene wo bethola amandla abo nokukhanya kwabo esandleni sakhe sokunene Manje wenyukela phezulu futhi uFilipu wathi ngathi Eva noMosefanu wathi ngibona amazulu evulekile futhi noJesu ehlezi ngakweso kunene sikaNkulunkulu lokho akusho ukuthi uNkulunkulu unesandla esikhulu kakhulu sekunene futhi yena ehlezi kuso kodwa isandla sekunene sisho isandla sekunene samandla negunya lo mzimba uNkulunkulu awudalayo angiyikuvuma ngcwele wamabona kubola angiyikushiya umphefumulo wakhe esiyogweni kepha ngiyakuvusa futhi ngi hlalise esikhundleni sikamoya ealtar phezisane lapho bembona yena ehlezi ealtar futhi wayeyincwadi esandleni sakhe futhi akukho muntu emhlabeni noma ngaphansi komhlaba noma kuphi owayekwazi noma efanelekile ukuba ngisho abuke encwadini kepha iwundlu njengoba lalihlatshiye kusukele ekusekeleni komhlaba imuva le kuqaleni ngenkathi umcabango wokuqala walo mzimba ohlengiweyo ufika futhi wawukhipha esandleni sokunene salowo ohlezi esihlalise obukhozi futhi wahlala phansi yena uqobo amen nakho lapho khona lowo ngumbhalo kuhle nje niyabo Manje unqobayo ohlala nami esihlaleni sami sobukhosi njengoba nginqobile futhi ngahlala phansi esihlaleni sobukhosi sikababa wami. Ngamanye amazwi, ngithathile emzimbeni wami umoya ongcwele, nginqobe zonke izinto zomhlaba ngesilingo ngomoya ongcwele futhi ngengamela futhi kuye kuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Wonke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe ezandleni zami washo wonke amandla kweleke uNkulunkulu akanamandla uma engomunye umuntu ngokuba iBhayibheli lathi uJesu wathi emva kokuvuka kwakhe ukuthi wonke amandla ezulwini nasemhlabeni kokubili kwakunikelwe ezandleni zami futhi uJesu vele ezulwini lezinkulunkwane ezishumi eziphindwe kazinkulunkwane eziyishumi zabangcwele bakhe futhi iBhayibheli lithi amazulu lalingena luthi sikathi esizigamise hora uphi lo mfamkhulu uNkulunkulu khona ke na ehe niyabo ubuKristu impela futhi njengoba sinqoba ngomoya ongcwele njengoba kwenza siyohlala naye lapho ethatha izihlalo zobukhozi sasemhlabeni sikaDavid ukuhlala nokubusa kanye naye njengoba enza phezulu lapho amen ngamandla negunya kuwo wonke umhlaba futhi ba umhlaba uyabubula ulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu ukuba bonakaliswe indodana kaNkulunkulu ngoba emva kwakho konke umhlaba unikezwanga uNkulunkulu ukuba awulawule. Asiqaphele lokho kunjalo. Ngubani uNkulunkulu womhlaba na? Umuntu. Leyo indawo yakhe ayibusayo. Konke yonke into emhlabeni ingaphansi komuntu. Ngesono wawa ngamandla kaKristu obuhlenga uyabuye futhi. Kunjalo, ngoba umhlaba ungowomuntu, wanikwa yena futhi wayengumbusi phezu kwakho konke. Futhi yonke imvelo iyabubula. Ilindelelo sesikhathi ukuthi uma amadodana kaNkulunkulu eyophinda abonakaliswe. Oh mina, oh he, ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu.
We better leave that right now. But
manje kungcono sikushiye lokho kona manje. Kodwa izithunya zikweso kunene sakhe zilindile. Noma phi lapho azithumela khona ziyokhuluma into efanayo ngenxa yomoya ongcwele owakuKristu. Wo, umoya wakuKristu. Ngenkathi ehamba wathi kusayisikashane nezwe. Cosmos, igama lesiGreke lichaza isimo sezwe. Hayi umhlaba izwe, isimo sezwe. Ningabe nisangibona.
Denominations or whatever more. Will see me no more. Yet ye shall see me. The church.
Matela noma yini enye ningabe nisangibona. Nokho niyongibona nina. Ibandla kolwayo. Ukuba ngi isabizwana somuntu silungile. Ngiyakuba nani ngisho kini. Kuze kube sekuphelele kwezwe uJesu Kristu kuyelezela lomuntu laphakade. Ngiyabona. Kona ke uma lowo kwakungumoya ongcwele kaKristu owehla ngosuku lePentecoste owenza lezo zinto ngumoya ongcwele kaKristu okade ufuqa ukhishwa lapha umoya ongcwele kaKristu salokhu ubambile phakathi lapha umoya ongcwele kaKristu salokhu ubambile lapha wehle njalo lapha kuze kube sekuphelele kwezwe umoya ongcwele ofanayo owagcwalisa uPawulu ngomoya ongcwele nezinto ayezenzile uyagcwalisa lona oyedwa uArianus ogcwaliswa ngomoya ongcwele ugcwalisa uMartini ongcwele ngomoya ongcwele ugcwalisa bonke bagcwale ngomoya ongcwele futhi ugcwalise wena nami sigcwele umoya ongcwele futhi yisibusisa saPentecost kusukela enyakeni webandla owodwa kuya komunye Alpha and Omega kuphela nokuqala lakho konke impande nezizalo kaDavid inkanyezi yokuza intebe yaseSharon umntuzi wesikoti ngikupha kunye uyise indodana yomoya ongcwele lowo wayekhona khona Uza kuza uAlpha uOmega gonke gonke kukho konke ho he lokho bekungangenze ngicule iculo
Praise the Lord Oh who do you say that I am said Jesus
Oh nithi ngingubani kwasho Jesu nithe ngiyavelaphi nemazi babo wami kumbeni ngalishe igama lakhe na wathi ngingualpha noomega ukuqala kusukela ekupheleni ngiyindalo yonke noJesu yigama
spoke to Moses in a burning bush of fire
Nguye wakhuluma noMoses ihlatheni sivuthayo ngingunkulunkulu kaAbraham inkanyezi yokuse khazimulayo kunjalo ngiyintebe yaseSharon nithenga vilaphi na ngiyindalo yonke ngepha uJesu igama Wokumdeni emazulini nasemhlabeni uboshelwe kulele lilodwa umhlaba wonke obusisiwe ogcwaliswe ngomoya ongcwele ugxumele phansi wethiwe ngomoya ongcwele ukhulukiye ngomoya ongcwele uzalwa ngumoya ongcwele igama kunjalo uNkulunkulu ulinikezele kuwo wonke umdeni ezulwini nasemhlabeni futhi yonke into kuwo wonke amadolo ayakukhothama kulelo gama futhi yalikho elinye igama elinikeziwe ngaphansi kwezulu lapho abantu bamele basindiswe Hayi mhlawumbe kufanele kube kodwa bamele basindise oh ngiyalithanda lihle nje kulungile ngakweso kunene sakhe manje niyathola na ibandla lasePentecost amandla ezibonakaliso izimangaliso zenziwa yonke indlela manje siya sehlele ezantsi sedlula ezikhathini zomnyama lapho lacishe lonke laphuma manje asithathe leli verse lesibili
Oh, I believe we'll just carry on just a little
bit. Oh, ngikholwa ukuthi nje sizoqhubeka nje kancanyana naleli lokuqala kwamanje. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile.
Turn over to the next church here.
Kenya ngale bandleni landelayo lapha. Uthola ukuthi kepha ngawuliphikanga igama lami. Ibandleni landelayo. Awuliphikanga igama lami. Kodwa kuleli bandla unegama. Bekusesani lapha lelibandla laligcina igama lakhe lelibandla laligcina igama lakhe lelibandla laligcina igama lakhe futhi lelibandla ledlulela ezikhathini zomnyama futhi akukho lutho olwashiwo ngalo lapho bephumela ekuphileni ngakulolu hlangothi elokuqala elincane laphunyuka ngenkathi uluda ewakhiphele ngaphandle unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile manje iliphi igama abalisebenzise emva kokuba sebeyekile ukusebenzisa igama likajesu na uyize indodana umoya ongcwele futhi ayikho into enjalo ngefile isayensi yezenkolo efile ngitsheleni ubaba yigama na bangaki obaba phakathi lapha na phakamisa izandla senu imuphi kini owethiwe ngokuthi ubaba na amadodana na futhi abantu lokho yilokho kuyikho akusilo igama lakho akusiwo umoya ongcwele yilokho eliyikho lingukuthi umoya ongcwele igama umoya ongcwele akusile igama umoya ongcwele uyisiqu uyise indodana nomoya ongcwele ngakho ngibone lapho kunjengokungenamkhawuko njengobudodana obuphakade ayikho into enjengobudodana obuphakade indodana izalwa ivela iphakade alikaze nhlobo ayikho into enjalo njengoba ngasho ngobunye busuku njengesihoko saphakade uze usithola kanjani sophakade na bekulokhu kukhona isihogo khona-ke ibhayibheli lathi sadalelwa udevele nezingelosi zakhe bekuyohlale kukhona isihogo uma siyoke sibe khona bekuyofanele kube nesisode ekuqaleni futhi ini ngubani owasisebenzisa emuva lapho ngenkathi wayengu-el u-ela u-elohim okhona ngesingaye lapho kungekho lutho olunye na khona-ke isihogo sasiyofanele sibe khona lapho naye yabo isihogo sadalelwa udevele nezingelosi zakhe futhi bonke ababi bayophonswa kuso kunjalo impela bayojeziswa mhlawumbe izigidi eziyikhulu zeminyaka ngalokho abakwenzile kodwa uyofika isikhathi ukuthi bayoba nokufa kwesibili akukho lutho labo oluyosala yonke into eyaba nesiqalo inesiphelo ngakho uma sebukele kuphila kuphakade semukele ingxenye yalokho kukhanya komhlaba nezulu okwakusemuva ngaleya ngaphambi kokuba kuke kube khona isithaki nolukhulu ehe lokho kukhanya kukankulunkulu kungena ezinhliziyweni zethu okusikhanyisayo ukuze sibone ujesu ibhayibheli lathi asiziboni izinto zonke kepha sibone ujesu manje wathi ngiyazi ukuthi ngubani nginguye onawo moya abayisikhombisa obathumele emabandleni ayisikhombisa ngiyayazi yonke imisebenzi yakho onayekho konke ngayo kepha unegama lokuthi uyaphila kanti ufile manje niyakhumbula wawungokabani lo nyaka na uMartin Luther unyaka wamoluthele manje balahla ekuqaleni babadingekanga ngisho nokuthi baqale babefile kusukela ekuqaleni babengadingekile ukuba bafe babefile kukuqala niyabo bavele bahlwitha manje qaphela lokhu manje asifuni ivesi elilandelayo bhekisisane vuka ulinde futhi uqinise ukusele obekuza kufa ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelele phambi kukankulunkulu manje ukhuluma noLuther manje sonke siyavuma ukuthi lona kwakungunyaka wamaluthela leyo kwakuyinguquka manje wathini na ukhiphe igama lamanga lokuthi uyaphila kanti ufile beza nina bakubuyisele muva ngqo ehlelweni futhi kodwa-ke ibhothwe ngeke labize iketela ngokuthi limnyama ungakukhulukhulumi uthi ikatolika yabo ngoba ubuyela ngqo kukho usebenzisa izivumokholo zakhe ezifanayo namagama futhi awu uLuther wakhipha kuningi kwamakhathekizimu nayo yonke enye into ibandla likatolika elalinayo futhi bazithathela igama niyabo unegama lokuthi uyaphila avela kulokhu okufile iminyaka enkulunkwane lapha usalokhu ubambele lo gama une igama khumbula na ukuqiniseka ukuthi kunjalo amanye amabandla athi uligcinile igama lami uligcinile igama lami kulo nyaka balilahlile futhi baphuma lapha futhi bathi nelinye igama lokuthi uyaphila kanti ufile Oh, nina ma-Methodist, ma-Baptist, Presbyterian, ma-Luthela, ma-Pentecost, pendukani, futhi nipapachize egameni lika-Jesu Kristu. Ukho ukuthethelela kwezono zenu. Yabo, kumani kulezo zivumukhole ezindala ezifile nezinto ezingezebandla likatolika ezizoqothulwa nawo wonke amadodakazi akhe nalo. Akekho ngasho ukuthi uyise indodana nomoya ongcwele ngalo hlobo lwabo futhi leyo nto futhi bakubiza ngobuthathu obungcwele. Uziqhuza intathu na, ngifuna umuntu ukuba athole ngisho igama uziqhuza intathu eBhayibhelini. Uthi eze angitshele ngakho thola nje igama uziqhuza intathu anikho ngisho phakathi lapho ayikho into enjalo manje futhi obeza kufa bambelela kulokho nakho uludla wakuhlitha wakukhipha bambelela kulokho ngoba kulungele ukufa uzobazokuhlanza ubuyele ngqoko ukho futhi bambelela kulokho kulungele ukufa
now and I have not found you perfect
manje futhi angikufumananga ophelele kwamanje phambi kukaNkulunkulu ngokuhle lokho na oh hey ngiyakuthanda lokho ukuphelele kale na babelungisisiwe nje uludla washumayela ukulungisiswa ufanele ungcweliswe bese ke ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi khona ke babengesibo ababo babephelelisiwe ngumoya ongcwele kubo akusuye umKristu ophelele ngumoya ongcwele ophelele kuye yabo yilokho njengoba ngishilo akusiye into yabengcwele nguNkulunkulu ongcwele entabeni hayi ibandla elingcwele hayi abantu abangcwele kodwa ngumoya ongcwele ebandleni nakubantu leyo yingxenye engcwele nebo futhi akivumananga imisebenzi yakho iphelele awufikanga ekupheleliswenu ngoba siyathola manje ukuthi babenokulungisiswa khona lapha ukulungisiswa futhi lokhu kwakuqhabo ngiyaxolisa ukulungisiswa kukhona lapha ngaphansi kukaLuther futhi ukungcweliswa kulapha futhi lapha ngumoya ongcwele nebo manje leyo misuke emithathu eyasebenza kuleyo minyaka ebandla emithathu kuthatha lokho kwenza ukuzala okugcwele babekhulele kuphela njengembe wale ncane sibelethini sikamama kunjalo umoya ongcwele uza ekuzalweni manje ngifuna ukunibuza ukuthize uma ukuzala ngokwemvelo kwenzeka yini into yokuqala eyenzekayo na manje into elandelayo igazi kunjalo na into elandelayo umoya kunjalo yini yaphuma emzimbeni kaJesu ngenkathi efa na bakwazi ohlangothi lwakhe futhi amanzi negazi kwaphuma futhi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami amanzi igazi umoya ngakho ke lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa kwabaseRoma besihlanu lokuqala sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu ukulungisiswa ukungcweliswa amaHebheru 12:12 13 uJesu wahlupheka ngaphandle kwamasango ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo uLuka 24:8 49 ngephadlala lemzini waseJerusalema nize nimbathiswa amandla avela phezulu emva kwalokhu umoya ongcwele sefikile phezu kwenu khona-ke niyakuba ngofakazi bami eJerusalema eJudiya eSamariya hayi lapho uba umbhishobhi hayi lapho uba yidikoni hayi lapho uba ngumelusi hayi lapho uba ngupapa kodwa emva kwalokhu umoya ongcwele esefikile phezu kwenu khona-ke niyakufakaza ngifakaza kuphela ngebandla lakho ngesivumo kholo sakho njenge uma nje uyidikoni noma uma ungumelusi nje noma uma nje ungupapa noma uma nje ufakaza ngesivumo kholo kepha lapho umoya ongcwele sefikile phezu kwenu khona keni yakufakaza ngaye futhi imisebenzi ayenza nali niyayenza futhi ngoba ukuphila kwakhe kukini oho ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane wo ngikuthola kakhulu phezulu okwakho phezulu lapha ngiyakhola noma nenza phandle lapho ngizizwa nje ngikahle kakho izinto bezizokufa bambelele kuzo manje uthi lapha manje evesile sithathu ngakho-ke khumbula ukuthi wemukele wezwa kanjani ngiyakuthanda lokho ugcine uphenduke ngokuba uma ungayikulinda ngiyakuza ngingene kuwe njengesela kawusoze walazi ihora ukuthi engiyakuza ngalo kuwe bambisisa ekulungisisweni kwakho namathela kukho ungabavumeli labo bantu bathulise lokho emuva kude nawe lokho futhi okwemukele wakuzwa bafuna iphephelo lifanayo esilifundayo nebo kodwa nje abathathanga konke kwalo ngoba lalingembuliwe kubo ngakungesilo elo nyaka wabo yingaleso sizathu ukuthi bayoza ngaphambili ovukweni bahamba kulokho kukhanya ababehambe kukho ngakho bayoza ngaphambili manje manje kibe zwile abantu abaningi bephethe kwesiyalo shumayela umbhaphathizo bethi lawo maluthela kanjalo njalo soze eza ngaphambili oyembo niyayazi indaba encane ngodokotela Henry phezulu lapho ngenkathi ngimtshela wathi siyini na ngathi niyazi bavusa lelo kholishi likhulu lamaluthela lapho ebhethani emini yepolisi futhi wathi awu sinani thina maluthela na ngathi awu ngizokutshela ngikholwa ukuthini noKristu futhi wathi awu sifuna umoya ongcwele wathi ucabanga ukuthi sinawo na ngathi sekungashiwo futhi ngathi siyakholelwa kuwe wathi awu usho ukuthini na manje banezinkulungwane zama-ekha lapho ukuthi abafundi babo uma bengeke bakhokhele indlela yabo babavumela basebenzele indlela yabo ngokutshala umbila ngathi awu kukhona nje amatafula amakhulu banginike esinye salezi izidlo i-smoker spot ezansi lapho kulelo kholiji elikhulu futhi manje bangamadoda akahle udokotela Henry ezansi lapha nomfowethu Jack Monga apha ngoba ngamhlalisa eduze lapho ukuthi uma wayefanele akhulume amanye amagama amakhulu engangingawazi ngangizoqhubuza uJack ngomlenze wami futhi ngibone ukuthi wayethini yabo ngakho-ke ngathi wahlala eduze kwami futhi wathi awu esifuna ukukwenza ukutshela into ethize lapha wathi silambele uNkulunkulu futhi wathi sifunde incwadi ngephelokostali izipho futhi wathi sihambile esiketshale sethu bazalwane sadizele California sadlangana nendoda iyabhala incwadi futhi ngiyayazi wathi sithanda kubona okunye kweziphiwe kusebenza yathi anginazo yathi ngabhala ngazo nje ngakho wathi futhi wathi khona ke lapho sifika ngapho futhi sibone lokhu silambile sifuna uNkulunkulu futhi ngathi ngesinye isikhathi kwakukhona indoda yaphuma yazi ezinkundleni zayo uqobo lapho yabo indoda yaphuma futhi yalima insimu enkulu kakhulu futhi yakhipha zonke izimpande kuyo nakho konke futhi khona-ke yatshala umbila ukuse ngakunye yaya emnyango futhi yabuka phandle kubona ukuthi yayisinawo yini umbila into yokuqala niyazi ngokunye kusa amacembe amabili amancane laliphakama ukhona wake watshala umbila uphi uGeorge Wright nabo uRoy Slaughter na yazi lawo macembe amabili amancane aphakama wathi makadunyise uNkulunkulu ngensimi yami yombili ngathi ube nayo insimu yombila na wathi awu ngeke indlela ngathi sekungashiwo yebo ngathi lokho kwakuyini maluthela enguqukweni yokuqala nibeka phambili lelo cembe elincane yabo awu ngathi masinyane lo mbila wakhula ngimtshelanga ngokuwa yabo ngavele ngamyeka nje wahamba nombila okhulile ngakho ngathi umbila okhulile futhi emva kwesikashana waba nentshakaza kuwo futhi leyo ntshakaza yabuka emuva futhi eqabungeni futhi yathi anina lutho nina maluthela amadala enigcina umthetho kamehle yabo wathi ngingumfuyi isikhathi esikhulu sobuthunywa benkolo umoya wawuvunguza futhi intshakaza encane yaqathaka kanjalo futhi yaqathakela phansi lowo nguWesley ukungcweliswa ngiyabo lowo kwakungunyaka omkhulu kunayo yonke ubuthunywa benkolo esake saba nawo ngokukade kuyibandla likaWesley phakathi ngesikhathi sikaWesley sawedlula ngisho lo nyaka unyaka webandla likaWesley kwakungunyaka wobuthunywa benkolo futhi wahlakazeka wenzani kwawuhlakazi yabo ngisho imvelo yafakaza ngalena emithathu khona lapho imvelo oqobolwayo uNkulunkulu ekuqaleni wakwenza kanjalo ukuze kube ngaleyo ndlela awudingi nokuba ube nebhayibheli ungabuka emvelweni futhi ubone ukuthini kuphi yabo bese kuthi-ke futhi lapho emva kwesikhashana bedlela kapho futhi yini ephumana phezulu kuze sikhwebu sombila sasinezinhlamvu kuso lelo kwakuyiqembu lamaphentekostali manje iqembu lamaphentekostali laliwuhlobo olufanayo loqembu ephansi lapha kusukela lapha wayenamacembe amabili ombila uLuther lapha wayenentshakaza uWesley futhi phansi lapha wayenohlamvu lombila ini na ngokufanayo nje njengoba kwakunjalo emuva lapha into efanayo awu manje kwakuyini lapha na wena uthi awu manje iphentekostali yathi anginamsebenzi ngani ma-methodist noma nina maluthela kodwa emva kwakho konke khona kanye kuphila okwakusemacembeni amabili amancane asiza enza intshakaza futhi ukuphila okwakusentshakazeni kwenza umbila ngakho niyabo konke kuluhlelo lukaNkulunkulu babenomoya ongcwele sekungashiwo wayenjalo noWesley ngaphansi kokungceliswa kodwa namhlanje kubuyisele emuva ukukhuluma ngezilimi nokubuyisela okwasekuqaleni emuva lapha umoya ongcwele ofanayo niyabo abeqiniso amen yebo. Kulungile, bambisisa lokho okuzwile funa kufe. Manje ivesi lesine ngikhole ukuthi yilo. Kepha ke inamagama ayingcosana esadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Baya kuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. Manje ungenzi ihlelo ngakho asifuni ukwenza lokho qabo ngine ngifunde ivesi okungesilo angizange na noma angizange na ya kunjalo ya kulungile yeah besadezi abazingcolisanga izingubo zabo bakukhona abambalo babo ababengenakukhothama kuleyonto futhi bazigcine bemsulo futhi behlanzekile umkhondo omdala osuke emuva le ePentecost ogcwaliswe ngomoya abaningi babo ngaleyo nkathi lapho ngiyeka kaLuther uqala ukwenza ihlelo benzani na baqala emuva ngqo njengoba ibhebheli lathi beziphathisa ukukanina babuyele emuva ngqo ezansi baqala ihlelo kodwa abambalwa babo bema ngo ukuthi abayikukwenza lokho bamela uNkulunkulu ngo bathi awu kulungile inamagama ambala futhi bafanele ukuhamba phambi kwami beqoke kumhlophe ungalezi ihlelo ungayithatha imfundiso yamaniko lawo manje ungaqali ihlelo lakho futhi kodwa vele uhlale ukhululekile kuNkulunkulu kumele umoya ongcwele ubuhole njengoba uqhubeka kukhona abambala babo abasasele
now the fifth verse I believe
Manje ivesi silani ngiyakhola onendlebe make ake sibone qhabo onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe angisoze ngalesula igama lakhe encodini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi Manje amagama ambalo ambala kakhulu insala encane yashiywa engathathanga ithatha yathathwa imfundiso yeKatolika kulungile manje siza ukukhuluma ngenguquko ngingathanda ngishiye imuva likaLuther ukuze ngizolithola phakathi lapha manje ivesi lilandelayo lathi onendlebe mangeze lokho kushoyo umoya emabandleni uNkulunkulu ezama ukubaxwayisa lapha ukuba baphume kulobu bunike lawo. Suka lapho, gcina izinkubo zakho zingenabala kunoma yiziphi izinto zezwe. Hlala nje ukhululekile kuye futhi wayeyobahola futhi abaqondise. Manje lokho kuyisiqalo sokuqala. Manje ngenguquko ngiqonde ukuthi abaphunyukileyo labo abaphunyukileyo ngisho ebandleni lasesatesi niyakuqonda ngikuchazayo na labo abasaphunyukileyo leyo nto esabekayo manje sizokucosha futhi kusase busuku futhi sikwehlisele khona lapha onyakeni wePentecostali futhi ngilikhombisa ukuthi kunjalo impela Manje ukukhona kunye kwalezi zinto esikhuluma ngazo lapha abaphunyule kanjani na manje sizokuthatha lokho ezantsi onyakeni olandelayo niyabo sizofanele sikuthathe ukukwenza kuhambisana uma ungakwenzi khona nge wena ugeja ukunika abantu ukubethela phansi kulowo onyaka olandelayo niyabo nizofanele nibavumele ukuba babe nakho njengoba nje iBhayibheli likunikeza lapha niyabo kulungile manje abaphunyuki leyo yilowo okhuluma ngayo yilaba khona lapha leli qembu elincanyana lapha eliphila ngokulungisiswa manje bukani bayaphuma babone ukukhanya uLuther wajikela kwesekudla emva kokufa kukaLuther hayi uLuther akazange enze inhlangano kwakuyileso zigejane emva kwakhe uWesley akazange enze inhlangano kwakuyile lelo qembu emva kwakhe labo basungulu yabadala bePentecostali abazange benze inhlangano kwakuyiqembu emva kwabo yilowo okwenzayo niyabo ngumjikelezo sibili okwenzayo ingelo siyangempela ukukhanya isoze yenze inhlangano futhi nizothola kulonyaka wePentecostali okufika ekupheleni kwaleyo nhlangano futhi niyabo lapho moya ongcwele ukwembula kithi manje wathi unokuncanyana kokukhanya kuseleyo kuncanyana nje sekulungele ukufa kuyancipha ukulungisiswa nje baya kushiba noma ngayiphi indlela awukakabi nakho ukuphila kwamanje ngoba uthathe igama elingalungile kodwa okungenani uhlutshiwe Niyabo uphunyukile ebandleni lamaRoma uphunyukile kusa sonke leso sivumukholo futhi okungenani uphumile kude kangako manje nivule iphephela elifanayo manje kodwa iphephela elifanayo lifundisa umoya ongcwele akazange abalahle ngalokho ababenakho wathi manje lokho yi bambelela kulokho ngize ngifike niyabo yibani nilokho nje nibambelele manje unyaka webandla uqala cishe ngo-1520 inkathi iRoma ibandla likatolika lomhlaba wonke lalinokujikisa kuphelele lokho kwahlala kwaze kwaba ngu-Okthoba zingamashumi amathathu nanye uma nonke likubhala phansi Okthoba zingamashumi amathathu nanye 1570 AD ngenkathi uMartin Luther ibethele ngezipikili isifundo sakhe esithile samashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu emnyango webandla eWittenberg eJalimane futhi kusukela kuleso sikhathi inguquko yaqala Niwatholile lawo madate na ngiphinde ngiwathole futhi ukuze nizoqiniseka ngo-October zingamashumi amathathu nanye 1570 AD ngenkathi uMartin Luther ebethele ngezipikili isifundo sakhe esithile samashumi ayisishiya galelunye nanhlanu emnyango webandla eWittenberg WITTENBURG Wittenberg eJalimane kusukela kuleyo date inguquko yangena umlilo uqala kundiza wabhikishela lelo bandla likatolika limi lapho ukuthi esandleni sakhe kanjalo wathi lona ngabe umzimba kaKristu ongcwele na isinkwa sokucecwane newayini elincane futhi dinsi wakuphonsa phansi kunjani wabhikishela ibandla likatolika futhi lokho kwaqala uhlutsho oluncane khona ke luyafika kulungile lwalwenzeka
was more of a fight for political power
kodwa lalingo kuningi lokulwela amandla ezombusaze kunokuba lalinge lebandla libelisela ngempela ngokwemigomo yamaKristu balwela kuphela ilungele lezombusaze ukuphuma ebandleni futhi kwenziwe elinye ibandla
they never reformed
abazange baguqe bephuma ebandleni likatolika kubuyisela umoya ongcwele namandla ebandleni ngoba bawenqaba he kwakungumbuthane wezimbusazwe ilapho impela elaliyolingana khona negama lokuthi yaphila kandufile ngabe mazovele nje wakhipha ihlelo lamaprotestani lokho kuphela wakhipha indodakazi ebandleni ngaphandle kwe wakhipha isifebe esifebekazini ilokho kanye okwenzeka wakhipha u-Athaliya kuJezebel manje noma ngubani ofunda inguquko uyazi ukuthi kunjalo ngoba wavele nje kalula okumbalwa kwezinto ezingcwele ezasalayo ezindala neminyalo ukuthi nemigubho wavele wayidiliza kodwa mayelana nokubuyisa umoya ongcwele ebandleni njengoba kwakunjalo emuva lapha angakwenzanga qhabo mnumzane kwakuyimpi yezombusazwe kakhulu kunokuba kwakuyimpi yokomoya kwakungumbusazwe esikhundleni sikamoya ongcwele wayengakangeni nokho ebandleni wo mfowethu wayengakabuyi ubuyele emuva lapha hhayi phezulu lapho manje kwakungumbuthano omkhulu wezombusazwe kodwa kwakungesiwo wemibhalo engcwele nomoya ongcwele kwakungumbuthano wezombusazwe owasusa okunye kwezinto ezasalayo ezindala zesiphambano sesifanekiso sikaKristu noYethu Maria lakho konke lokho kodwa nokho wakhipha ikhathekizimu yena nokho wakhipha lezi likubiza ngokuthi yini na izinkonzo zokuzahlukanisela zanoma yini okwakukhona ezansi lapho ngehla ekuseni ngephasika nomelusi ubafisele ukhisimuzi omuhle niyazi ngeke sababona kuze kube isikhathi sikakhisimuzi washo niyazi lokho kuqinisekise inkonzo yokuqinisekisa ekuzama ukukusho ubehlise futhi ubaqinisekise banikeze isidlo sokuqala bese ubaqinisekisa ayikho into enjalo njengokuqinisekisa ukuqinisekisa kuphela okuthintweyiwe ebhayibhelini ngenkathi ebhayibhelini kungenkathi uNkulunkulu eqinisekise izwi lakhe ngezibonakaliso nezimangaliso zilandela lokho kukuqinisekisa hhayi kuqinisekisa kokuba ngowebandla lamaluthela kodwa uNkulunkulu eqinisekise izwi lakhe kuwe futhi inkosi yayi yasebenza nabo umakweshi umthubo uqinisekisa izwi nesibonakaliso silandela lokho ukuqinisekisa kwebandla lePentecoste lokho ukuqinisekisa uNkulunkulu yenza uqinisekisa yena ukuthi uyaphila njengoNkulunkulu owenza isimangaliso ebandleni ikhuluma ngezilimi uhumusha ezilimi nokwenza izinto ezifanayo abazenza ekuqaleni
Am I wearing you out?
Ngabe ngiyanikhandla na? Kungile manje qaphelani. Abayibuyisanga imvuselelo kaBoyongcwele. Babuyisa unyaka webandla omusha. Mabuyisa abashithiwe abaphunyukileyo ekubuseni ezindabeni ezingcwele kweRoma. Ungenza ukubusa ezindaweni ezingcwele zePhrististani. Yileyo nto kuphela abayenzayo. Bachubela ngaphandle epanini lokufraya. Lingene emlilweni. Niyabonga kunjalo impela. UJezebel wazala nje indodakazi futhi manje ngingacabanga ukuthi ngisho lokhu nje ukuba ngibe smart. Ngisho lokhu ngoba iBhayibheli lasho njalo. iBhayibheli sabulelisa eshumi lesikhombisa lathi wayengunina wezifebe. UJesu wathi lapha njengoba nje wayenjalo uJezebel uyoba njalo naye futhi waveza amadodakazi angcolisa izwe elalingangcoliswanga. Manje yilokho impela ubuprotestani obukwenzile kumoya wangempela kaNkulunkulu. Bangcolisa into futhi bayibuyisele muva ngqo kwenye inhlangano okuwukuthi uma uNkulunkulu ethanda ngesonto ekuseni ngifuna ukunikhombisa ukuthi benze umfanekiso kuse isilo futhi isilo kwakuyiRoma futhi benza umfanekiso okanjalo kwakuyini na inhlangano wonke themba lokho kuyazika phansi ezinhliziyweni zabantu. Futhi niyamakala ukuthi kungani ngile nenhlangano kanzima kangaka yonke impilo yami. Bengingazi iqobo lwami kodwa bekuyinto ethile ngaphakathi kimi imemeza. Ngikwazanga ukuyibamba ngiyazibuza. Bengihlala ngizibuza kungani bengihlala ngisezansi kwabesifazane kangaka na. Niyabo yonke impilo yami. Hayi riyege konde angikondile besifazane bangempela ngiqonde laba ababefanele niyazi amafiber okuziphatha kahle abo ebhobokile nako konke niyazi yilolo hlobo engiyokuthile kimi. Lapho ngisekomncane omncinyane umfana omdala phezulu lapho ngibabonile bona besifazane benyuka lapho emgwaqeni futhi ababo ngazi ukuthi umyeni wabo wayephumile esebenza bona phezulu lapho nomunye umfo bedakiwe eceleni kumgwaqo futhi babe bahambisa phansi naphezulu nomgwaqo bengabadakisi ngokwenele ukuba babayise ekhaya baphekele abayeni babo ukudla kwakusidla ngathi abayifanele inhlamvu ehlanzekile ihambe idabule kubo kunjalo. Ngathi baphansi kwelezilwane bebengenze yile njalo futhi ngingi ngathi ngineminyaka eyishumi nesikhombisa iminyaka eyishumi nesishiyagalombili budala ngibone intombazane yehla ngomgwaqo ngawelela ngakwelinye uhlangothi ngathi leyo yinyoka elesihlungu enukayo nebo futhi bengingahle ukuba bengingozondayo ngempela kodwa ngenkathi ngibukela uNkulunkulu enhliziyweni yami uNkulunkulu wangivumela ngazi ukuthi kunamagugu athile phandle lapho kunamanenekazi athile ngempela angeke bonke bazingcwelise bona oqobo kanjalo bonga uNkulunkulu ngalokho. Ngenkathi ngangipheshe eAfrika ngenkathi ngangipheshe eSwitzerland futhi ngenkathi ngiseRoma ngabuzwa lo mbuzo kaningi hey awusho futhi Brenham aninabo nonke noma yibaba besifazane abahlempekile ngokuphelele eMelika na lonke iculo liza ngapha kunokungcolile ngabesifazane beni. Ngathi laba ngamamelikana kodwa sinomunye umbuso khona ngeliya lowo ngumuso kaNkulunkulu bangamanenekazi kuze kufike emnyombweni bayiwo. iBhayibheli lathi ngale kubaprofethi lathi ngikholwa ukuthi kwakucishe kube isahluko sesihlanu sika-Isaya angiqinisekile bekuyisisahluko sesihlanu noma sesithupha lapho bekhuluma ngokuthi ibusisiwe indodakazi yaseSiyoni iyakuphunyuka ngalolo suku kuzo zonke lezo zinto. Ukuthi ihamba kanjani ehle ngesitaladi iyokwehlisa amasokisi ayamade iyocokama lapho ihamba itshikize kanjalo nezinto ebiyozenza ngayo impela nje indlela abenza ngayo manje ngokuphelele nje egqoka izingubo njengendoda okuyisinengiso kuNkulunkulu. Ngibone umphakathi okholwayo esikhashaneni esedlule ungena ukuba ube uhlobo oluthile lokuqhuma oluncane abanalo cishe njalo ebusuku futhi laba besifazane bonke bengena nalezi zikhi noma yini noma nezibizo ngokuthini lezo zinto na hayi zikhindi kodwa enye into yebo zingamabhuluko amapetal pushers noma lezo zinto lapho bonke badinga ipetal epushiwe kulungile mfowethu lelo yibhodi cishe libe banzi kangako kunjalo ikhanda livela bagezinyawo lokho kusenyaweni lwakho futhi yilokho impela abakudingayo kunjalo kodwa oh wena uthi aw manje ngicabanga ukuthi kuhlonipheke kakhulu ukuba sifazana aqoke lokho kunokuba kube isiketi. uNkulunkulu wathi kuyisinengise emehlweni akhe ukuba sifazana aqoke ingubo futhi uma usifazane gunda izinwele zakhe njengendoda uNkulunkulu ufuna sifazane abukeke njengosifazana aqoke nje njengosifazane aziphathe njengosifazane futhi akafuni indoda enemicu yezinwele ezilengayo ezinkulukazi phansi kanjena bese kuthi ke njengetata lihleze buva kwekhanda lakhe kanjalo ufuna yena abukeke njengendoda yebo mnumzane he bagqoka njengosifazane kuze kube nzima ukwazi ukuthi yibuphi ubulilo abayibo kuyinto edabikisayo lamabhitniki nayo yonke into esinayo namhlanje kumangalisa ukuthi siphile esikhathini sokuphela akukho lutho lusele kulelizwe ngaphandle kokuthi uNkulunkulu athule lolaka lwakhe phezu kwawo futhi awushisa uqothule yilokho kuphela olungile futhi uNkulunkulu ongcwele abengenze lutho badelele igazi likaJesu Kristu bazenzele isivumo kholo bangenenhla nganyenwi futhi endala ubaba ongcwele uthize mdala neyakhe umuntu omdala onesiqhusa seyunivesithi nokhololo wakhe ophendukezelwe enyuka futhi ebatshele ukuthi izingane zami zibusisiwe lokho akusho ngaphezu kunoma ingulube yensikazi ingakusho ngelitshele sikudinga kulobo busuku kubuyele ebhayibhelini nomoya ongcwele mfowethu futhi amandla kaKristu ovusiwe efike ebandleni esebenza izibonakaliso nezimangaliso nezimangaliso ezinkulu amen lele ivangeli
yes brought forth
yebo waveza ngakho yebo kunjalo kwakwenza imvuselelo yenze izinto ezithile ezinhle ngempela lapho leyo mvuselelo kodwa ayivezanga umoya ongcwele abavezanga lokho kuze kwehlele phansi kulunyaka waseLaodikeya phansi onyakeni wePentecost kodwa kwenza into yodwa levuselelo yenze ezinye izinto athi ungayivumeli ife manje iqinise futhi uqhubeke wenezela kuye yabo yaveza ibhayibheli lamahhala kubantu futhi unyaka wamaluthela waveza ibhayibheli lamahhala benza ukuthi indezela kwabo futhi baqala kunikeza umhlaba ibhayibheli uNkulunkulu wabusisa amaluthela ngalokho yebo mnumzane babuyisele ibhayibheli ezandleni zabantu abangafundele lutho futhi wakungumpristi yedwa wayengafanele ngisho ukuba abuke kulo ngoba kwakuyilokho kwashiwo nguphapha futhi wayenguNkulunkulu ngakho noma yini ayisho lokho kwakwenza ngakho manje ivuselele yamaluthela lokho ababekufuna ukuqinisa manje unebhayibheli esandleni sakho manje lifunde likhole ungalibeke eshelofini uthi awu sinebhayibheli lokho ngeke kukusize kaluthe lapho kunamaluthela amaningi kakhulu ePentecost namhlanje ukubeka ibhayibheli ngapho futhi uthathe lokho omunye umuntu ekushoyo ngalo fowethu uvunde yizwi uhlale imibhalo ngoba yiye efakaza ngami kwasho Jesu uye licabanga ukuthini nokuphila kuphakade lokho yinto elifanele niyenze efundani izwi manje wathi nje kwabalungileyo bambelela kulokho ungavumi lokho kushelele futhi enye into wayefuna ukuba babambelele kukho babe namandla okuqina amancane ayesele kubo wakuvuselele amaluthele yinto yesibili eyenzile ilethe imfundiso yokulungisiswa ekukhangeni ikatolika anikuthathi ukulungisiswa ibandla likatolika njenga lowo mpristi abadingeka bamsuse emoyeni lapho esikhathini esedlule wathi ayikho enye insindiso kwenye indawo kodwa ebandleni likatolika insindiso ikuKristu hayi ebandleni likatolika hayi ebandleni lamaprotestani ikuKristu insindiso kodwa ikatolika likholwa banendaba ukuthi ibhayibheli lithini lokho kushiwo yibandla yabo ungeke wakhuluma nabo ngoba akukho ndlela kukho ndlela yokukhuluma nabo abanendaba bane bayokhuluma kuwe ngekhathi yakizimi labo noma yini kanjalo kodwa uza ebhayibhelini bayakulahla nje lokho yilokho ibandla likushoyo kodwa uJesu wathi kule nto kanye uJesu uqobulo wakhe wathi uma umuntu eyosusa noma yini noma engeze noma yini kulo uyosusa ingxenye yakhe encwadini yokuphila uJesu wathi makuthi amazwi omuntu abe ngamanga futhi awami abe yiqiniso amazwi lomhlaba kodlula kodwa izwi lami alisoze ledlule kunjalo na nakho ke mfowethu ngiyikholwa ezwini likaNkulunkulu unjalo futhi hayi leluzwi kuphela uNkulunkulu alikhuluma lapho khona ke ngacela ubaba osezulwini kuba anginike umoya ongcwele ukuqinisekisa leluzwi ukwenza uKristu aphile kimi ukuthi ngiyazi ukuthi nginokuphila kuphakade hayi ngoba ngikufanele ngoba umusa wakhe wangipha khona lelo idwala phezu kwaleli idwala ngiyakulakha ibandla lami washo kulungile kulungisiswa kulungile into yakho yayingukuthi emva kokuba base beveze ukuthi ize ukuthi babengafanele bakuvumele kufe lokho kwakungukuthi babe nebhayibheli esandleni sabo futhi baluthelo akwenza lokho futhi enye into banemfundiso yokulungisa ukuzwisisa ngokukholwa. Lokho Luther akufundisa, wonke umuntu yazi ukuthi lokho kwakuyimfundiso yakhe. Ubulungisi alibona ukuthi lokho kuphelele kanjani na, khona ke kufika uWest nokungcweliswa, khona ke nako kufika iPentecostal nombhaphathizo kamoya ngcwele ngokuphelele nje. Manje nge unezinto ezimbala bambelele kuzo manje, futhi ungazivumeli zife. Uma ungabambeleli kulokho, ngizokuza ngokushesha njengesela, futhi uzobuyele muva ngohlelweni futhi. Futhi yilokho abakwenzayo impela nje, babuyele phakathi, ubuyele muva ngo ebuniko lawini, futhi ngoba uzobuyela emuva ngo uphume ehlelweni. Bambelela, qhubeka ufunde lelo bhayibheli, futhi ugcine ukulungisiswa, futhi qhubeka uphikelele. Kodwa kukhona intsala encane phuma lapho, intsala encane. Kamuva kokuqala kufika uLuther, bese ke kufika uZwingli, futhi kuqhubeke kwehle uCalvin, futhi kuqhubeke kanjalo njalo, kuqhubeke kwehlele kuWesley. Kodwa kwakukhona intsala encane phuma lapho eyafundisa ukungcweliswa, futhi ekungcwelisweni kuphuma intsala encane yaqhubekela kumoya ongcwele. Yabo leyo ntsala encane yonke indlela lapho ukugcina lokho kuphila kulungile. Kodwa kwesithathu, bakhiphe inqaba yemfundiso yezinhlobo zobuhedeni kubo. Ngakho njengamahlelo ombhaphathizo wamanga, manje baphuma befafaza nokunye nokunye kanjalo, futhi uyisa indodana nomoya ongcwele. Baletha ikhathekizimi ngempela, babe ngempela bafanelana negama ne uJesu akusho lapha, unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Kunjalo, kulungile.
Fourthly, it is true.
Uyazi ngokuyiqiniso ukuthi inguquko yakhuculile kuningi kwezinto ezingcwele ezasalayo zabe zapolishwa namasiko nokunye kunye. Kodwa kwehluleka ebandleni nokubuyisela kokuveza inguquko, kwehluleka ukubuyisela emuva kufundisa kwevangeli eligcwele nezibonakaliso zilandele. Bandla labaluthela alingaze libe nayo, abakaze babe nayo, futhi abakaze babe nayo onyakeni kaWesley, baba nayo phansi ekupheleni kwalonyaka waseLaodikeya. Manje uma singena kulokho, sizobuyela emuva ngo emibhalweni, futhi ngilikhombisa impela nje ukuthi bakuthembisa kanjani babengenayo ababuyiselanga evuselela kamoya ongcwele. Baphenduka basuka ezithombeni, futhi baphenduka basuka ezithombeni, lelo iqiniso. Behlisa izithombe bazikhipha ebandleni, uMaria noJosefa noPetru noPawulu nabo bonke baphenduka basuka ezithombeni, kodwa abaphenduke langa kuKristu ovukile. Uluza wapenduka basuka ezithombeni, kodwa wangena kokufana kakhulu nezombusazo noma ihlelo noma inhlangano ukuzenzela enye inhlangano, umfanekiso onjengo wokuqala, futhi wazama ukukhulisa kwedlulele ngehlelo. Futhi manje basala ama-Methodist asafuna ukuwonke ama-Baptist ukuba ama-Methodist, futhi wonke ama-Luthela afuna wonke ama-Baptist nama-Methodist abe ama-Luthela, iPentecostal ifuna wonke ama-Baptist ama-Luthela nakho konke ngokunye kube iPentecostal. Yabo uba uloku nje wenezela ehlelweni lakho, kodwa lolo akusilo uhlelo lukaNkulunkulu lokwase kuqaleni. Uhlelo lukaNkulunkulu lokubuyisela kwakungukubuyisa lokho kwakukhole kusukela ekuqaleni. Bukani ukuvusa lokho, uma lencwadi iwela phansi manje ukuthatha enye incwadi futhi uyithathe endaweni yayo, akusikho ukubuyisela, ukuvusa. Ufanele ulethe kufanayo. Amen. Ngakho uma ibandla lafa ezikhathini zokumnyama futhi labanga umedeni kokuphelela emuva lapha, khona-ke ukubuyiselwa leyo inguquko, ukuguqula. Kodwa ukuguqulwa nokuzala ngokusha izinto ezimbili ezahlukene, yabo. Babuyise inguquko, ukuguqula, basuka enqabeni yezithombe zabo nikuyeni kunye, kodwa abazange neze babuyisele umoya ongcwele ebandleni. Wo, libonge igama leNkosi, mfowethu, tete wethu, ningakubona na.
They never brought the Holy Ghost back because the one that really
bazange hlobo babuyisele umoya ongcwele, ngoba lowo letha ngempela ukukhanya kwevangeli kweqiniso. Ngoke kepisi lakho manje, lowo letha ukukhanya kwevangeli kweqiniso yingelosi yebandla phansi lapha. Manje sizokubona lokho ngesonto. manje bayoba nokukhanya phezulu esikokweni sokukhanya futhi ukukhanya kwamaKristu kodwa bonke bayobuyela ngokuleyo nhlangano kodwa kuyofika lowo yedwa oyomelana nayo yebo mnumzane futhi uyodluthula insalo isuke lapho ngokuqinisekile njengoba nje ngimi kuleli pulpiri kunjalo futhi uyobuyela ngoemuva kokaleni futhi ngizothatha imibhalo ephuma etestamenteni elidala netestamente elisha futhi ngikufakazise kini ukuthi uyokwenza lokho ingelosi yebandla laselaudikeya kunjalo buyela lemuva ngqoko kwasekuqaleni futhi nivuse lento lapha futhi uvuko luyofika ngosuku lwalokhu lapha kunjalo kodwa uluza wadlethula ibandla walikhipha eliphunyukileyo sinyathele sisodwa ngcwele ukulungisiswa ophunyukileyo wakhipha unyawo olulodwa ebuhetinini kunjalo ngesikhathi esilandelayo kukhipha izinyawo zombili lokho kuphela njengoba nje niqaphelile ebhayibhelini kunamanzi aphuma ngemuva ethempelini na futhi wathi wabona amanzi efike emadolweni akhe phela-ke okulandelayo amanzi ayesesokhaleni futhi ngesikhathi silandelayo enyukela ikhanda lakhe kodwa lapho ezenyukele ngaphezu kwekhanda lakhe wayedingeke afike endaweni lapho ayengabhukude khona nebo wayedingeke abhukude ngakho singena endaweni manje kuphakathi kokuthi bhukude noma uminze lokho kuphela kuzokuminzisa futhi kukubalekise ngokuphelele noma kukungenise kukodwa ngakho ukubhukude noma ukuminza haleluya wo ngijabule kakhulu ngomoya ongcwele anijabuli na ngijabula kakhulu ukuthi ngingadi ngingomunye wabo ngingomoya wabo babi bona na hayi lokho jabula kakhulu ukuthi ngingadi ngingomunye wabo haleluya omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingadi ngingomunye wabo ngabe lokho kuzwakala kubuhle na lalelani babebutheni ekameleni eliphezulu bonke bekhuleka egameni lakhe baphaphathizwe ngomoya ongcwele namandla enkonzo afika manje lokho abenzele khona ngalelo suku uzonenzela okufanayo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo oh awomunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo haleluya omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo ngabe baye emakoleji na qabo abanye babo abakwazi ngisho kubhala igama labo uqobo kunjalo uPetru wayengeke ibhayibheli lathi wayengazi lutho futhi engafundile yena noJohane kodwa babanaka ngoba bazi ukuthi babekade benoJesu nakuba laba bantu bengafundile fundisiwe noma baqhoshe kudumelezwe akubusise unkulunkulu ngile kuningi kakhulu kuti kuthi bonke bemukela iphentekosti labo babhaphathizwe egameni likajesu futhi bayasho manje kokubili kude nakabanzi amandla akhe namanje safana ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo oh omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo omunye wabo omunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo ngijabule ngakho na ngijabula kakhulu ukuba ngomunye wabo ngiqoka ukuba ngomunye wabo kunanoma yini engiyaziyo wo ngiqoka ukuba ngomunye wabo kunokuba ngibe ngumongameli wase-United States noma ngibe yinkosi phezu komhlaba nginga uma inkosi uJesu yahamba phansi lapha ithi ngizokubuyisela emuva eminyakeni ngamashumi amabili ubudala futhi ngikwenza umbonisi inkosi yomhlaba wonke futhi ngikunikeze iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi yokuphila phezu kwalo mhlaba ukuhlala eminyaka engamashumi amabili ubudala ungalokothi ube nosuku lokugula ubuhlungu benhliziyo futhi konke kuyoba yinjabulo nakho konke nenkosi yomhlaba wonke ukuba uphile iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi noma ubungathanda ukuqoka ukuba ngomunye wabo futhi nje futhi udingeke ukuba uzabalaze wedlule njengoba wenze na bengingathi ngijabule kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo emva kweminyaka eyizinkulungwane eziyishumi khona-ke kwenzekani na kodwa lokhu ngokuphakade kweza kanjani mfowethu na wo kuze ngekazi kunjalo kuvela kude futhi kuza ngonkulunkulu enziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu emkhombeni kudala ngiyazi kunjalo impela ingane yazalwa ukusindisa abantu ezoneni zabo Johane wambona ukwini iwundlu njalo njalo uKristu obethele waseCalvary ngiyamthanda lo muntu waseGalile ngokuba ungenzele okukhulu kakhulu uthethelele zonke izono zami wabeka umoya ongcwele ngaphakathi ngiyamthanda lo muntu waseGalile owesifazane emthonjeni yena zonke izono zakhe nguyena ezolo namuhla laphakade futhi ukuthi wayenawo kanjani amadoda ayisihlali ngaleso sikhathi wathethelela sonke isono nokuthile okutshilile kwabekwa ngaphakathi wamemeza ukuzane libona umuntu waseGalile ngiyamthanda lo muntu waseGalile ngokuba ungenzele okukhulu kakhulu uthethelele zonke izono zami wabeka umoya ongcwele ngaphakathi ngiyamthanda lo muntu waseGalile umthelisi waya kukhuleka ethebeleni lapho ngilingilanga wamemeza nkosi ngihawukele wathethelelwa sonke isono nokuthile okutshilile kwafika ngaphakathi wathi wozani nibone lo muntu waseGalile ngiyakuthanda lokho alikuthandi na unyonga lwenziwa lohamba isithulu senziwa sakhuluma lawo mandla akhulunywa ngothando phezu kolwandle futhi impumphethe yenziwa yabona ngiyazi kwakungaba kuphela isihawu salo muntu waseGalile ngiculeni nami ngiyamthanda lowo muntu waseGalile ngokuba ungenzele okukhulu kakhulu uthethelele zonke izono zami wabeka umoya ongcwele ngaphakathi ngiyamthanda lowo muntu waseGalile aniwuthandi na lelihle ivangeli likamoya ongcwele ngiwuthanda kanjani ngimthanda ngenhliziyo yami yonke futhi ngijabule kakhulu kulo busuku ukuthi ngibalwe kanye nabo futhi sindawonge njengabafowethu nedadewethu amabaptist amamethodist amapres ikatholiki ipresbyterian noma yini enye unkulunkulu usikhiphile kuyo yonke imihambo yokuphila futhi usilethe ngaphesheya ngapha kule nhlanganyelo enkulu kamoya ongcwele kungesikho kuba wanoma yiliphi ihlelo lokho kukubone lokho abakwenzayo kodwa sisembusweni oyimfihlakalo sibhaphathizwe emzimbeni ofipheleyo kajesu kristu ngomoya ongcwele ubani na imethodist ibaptist ipresbyterian noma ngubani othandayo mageza ujesu wathi konke ubaba anginike khona kuyokuze kimi futhi akekho kubo oyolahleka futhi ngiyobavusa futhi ngosuku lokugcina sasivamise kucula iculo elidala phansi ealtare lapha ngazi noma singalicula noma kha indawo yebo kunendawo yami emthonjeni ngiyawathanda lawo macula amadala kanjalo na sinikeze indlela umunye waziyo ukuthi ngiqala kanjani ukuphi umshayi wopiyano wethu na ngabe ulapha na noma umfoti Teddy noma ngubani wabo lapha na bona na angimboni ndawo indawo yebo kukhona indawo ukhona indawo yakho emthonjeni indawo yebo kukhona indawo ukhona indawo yakho emthonjeni ngiyawathanda lawo maculo amadala na futhi ngiyalithanda leli futhi ezansi esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona ezansi lapho kakhalela ubuhlanzi esonweni olapha enhlizweni yami kazi lapho ecwa khona Utume kameni lakhe. Utume kameni lakhe. Ikama lakhe lilikhulu. Utume. Sivala amehlo ethu manje futhi sicule. Oh lapha endlizweni yami kazi lapha ecwa khona udumo egameni lakhe. Ngisinde siwe ngokumangalisayo kakhulu esonweni. UJesu hlala kamnandi kakhulu ngaphakathi. Lapha esiphambanweni lapha ngifaka khona udume egameni lakhe. Udume egameni lakhe lelo gameni likhulu. Udume egameni lakhe igameni likhulu. Lapha enhlizweni yami kazi lapha ecwa khona udume egameni lakhe. Manje sisacela leli vesi elilandelayo, xhawulana nomuntu ophambi kwakho, emuva kwakho, emaceleni kwakho. Woza kulo mthombo ocebe kakhulu futhi omnandi. Phosa umphefumulo wakho ohluphekile ezinyaweni zomsindisi. Ubhukude namhlanje futhi upheleliswe. Udume egameni lakhe. Udume egameni lakhe lelo gameni elikhulu. Udume egameni lakhe likhulu. Lapha enhlizweni yami kazi lapha ecwa khona udume egameni lakhe. Oh, ngiyakuthanda lokho, kanikuthandi na? Udume egameni lakhe igame likhulu. Udume egameni lakhe lapha enhlizweni yami kazi lapha ecwa khona udume egameni lakhe. Oh, ngijabule kakhulu ngalokho, kanijabuli na? Ngijabule kakhulu ukuthi ngingeza kulo mthombo ocebe kakhulu futhi omnandi. Ngiphosa umphefumulo wami ohluphekile ezinyaweni zomsindisi. Ngiyakhumbula ngelinyaka lapho umfana omncane cishe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili kudala ebalekela inkosi. Ngaphuma ngaye entshonalanga, ngangifuna ubaba wami wayengumgibeli futhi ngangifuna kuphuma futhi ngifundise amahashe. Into ethize nje ilambile enhliziyweni yami. Ngiyanitshela ngehlela kumshumayeli webaptist wathi sukuma futhi nje uthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, sizofaka igama lakho encwadini. Lokho akungenelisanga. Yonke indawo lapho engaya khona uthile i-Seventh Day Adventist ngaya ukuyombona indoda ekahle umfoti Baka umfowethu othandekayo. Wathi Billy, woza futhi wemukele isabatha lenkosi. Nginalo manje, kodwa wathi usukule isabatha futhi ngacabanga uyi lokho namanje akukwenzi nebo. Ngaphuma ngayintshonalanga futhi ngacabanga ngafika emuva le yenhla lapho ngalobo busuku sasisekuqoqela izinkomo. Futhi niyazi usuyosaya isihlalo sakho sehashi nesikhwama sakho sokukhemba ukwendlale, futhi usebenzise isihlalo sakho sehashi njengomcamelo. Futhi ngangilele emuva phezulu ngaphansi kwalezo zihlahla zeshobe ezindala ngalobo busuku. Futhi ngangiqapha imini, ngakho abafana basebusuku babephumile behlise izinkomo. Futhi kwakukhona umfo sekulile owayebizwa Slim ovele Texas, wayene nesiginci lapho futhi wayedlala. Udume egameni lakhe. Umunye umfo lapho wayephethe ikamu nophiso yephepho efutha ngalo. babekade becula amanye amaculo iculo lamakhawa base becula lelo phansi esiphambanweni he ngaphenduka ngabeka ingubo yami yokulala phezu kwekhanda lami kanjena ngabuke muva niyazi futhi kwakubukeka sengathi lezo zinkanyezi zazilengela phansi lapho zisondele esitshongweni salezo zihlahla nalezo zintaba ukunyenyeza ukudala kwanjalo njalo kwamashoba ngangimuzwe empongoloza adamu kuphi na cishe emva kwamaviki amathathu emva kwalokho ngiyathela edolobheni futhi bonke abafana batakwa futhi ngangingaphuzi ngathi ngeka ngibayise ekhaya bonke ngibanqwabelanise emotweni noma kanjani futhi baphuma lapho futhi betubelana izinzwane zomunye nomunye nakho konke okunye nokunye futhi kuyingozi kuphepha badweba umugqa oqondile phansi lapho futhi bebheja amanye amadola amahlanu babengakuhambisa futhi babengakwazi ukuhamba endleleni eseceleni komgwaqo phandle lapho kanjalo niyazi futhi ileyo ndlela okwenzeka ngayo baze wonke basanguluke ekudakweni emuva kokuba sebethole imali yabo futhi ngangisezansi lapho futhi bonke babephuza ngaya ngaphesheya ngehlukana futhi ngahlala phansi ngacabanga hehe cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nanhlanu edlule noma amashumi amathathu nanhlanu ngiqagele iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu edlule futhi ngahlala phansi lapho ngokwehlukana iPhoenix yayiyindawo encane ngaleso sikhathi sasivela eWickenburg ezansi lapho ngangihlezi phansi lapho futhi kwakukhona intombazanyane yaseSpain yize iqhwabaza idabula lapho futhi mina ngihlezi lapho nalesi sixoxo sikhulu sihlezi ebuva ekhanda lami yedlula futhi uyisa leli duku elincane niyazi ngathi hey ngathi uyise duku lakho ngangingakhathalele ngezomsindo omncane ezansi nomgwaqo lapho futhi ngehlela lapho futhi kwakukhona umfana omdala ophendukile kulezo zibaya zezinyamazane phandle lapho emidwa yidwa ebusweni bakhe bonke futhi zinyembezi zehle ngezihlathi zakhe lapho eshaya isig ngicula udume kameni lakhe uyi zinyembezi zehle ebusweni bakhe wama futhi wathi wethu awazi ukuthi kuyini kuze kube wemukelelo Kristu mangalisayo udume kameni lakhe futhi ngethula leso siqoke sikhulu futhi kasuka ngahamba uyi ngeke wamcashela usunga vele nje uphume futhi umvume wo uyamangalisa yebo njalo Yes, in this young man, I say, Yoga, cool, Lapis Pamba, La Pangu, Faga, Kona, Utu, make a man, Utome kameni lakhe kama Utome kameni lakhe Ola phendlizweni yami kazla petwa khona Utome kameni lakhe Oh, was a good long tom, but a better cool of Tom Nandi. Paws and Jim Pep Mulawa, Kosu Peggy, there's a new one is on Sundays. Oh, Pugo, the Nam Tange, put your penny swear. Manje asikhothemise amakhanda yethu nje asiphakamise izandla zethu manje Udume kameni lakhe Udumo udumo Oh Nkulunkulu Kameleni kuku lapha enhlizweni yami kazi laphetwa khona Udume kameni lakhe Udume kuNkulunkulu wasesukume oh mzuzu nje linda nje
Yea, my people, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Manje uma bengaba khona abebengazi ukuthi lokho bekuyini lelo iPentecost umoya ngcwele ukhuluma uJesu wathi hambani nizweni lonke nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo bayokhuluma ngezilimi ezintsha babeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda zonke lezi zinto akhuluma ngazo kuyofezeka. Ngijabula kakhulu ngibona umoya ongcwele uza uqinisekisa lelozi na ukukhanya kuthathe ninga kungabazi emukeleni nje futhi uzosebenzana nani njengomntwana futhi anikhulise kahle. Akusibo ubumnandi bukamoya ongcwele kukwenza lokho na umoya ongcwele phezu kwethu. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi eBhayibhelini babengazi ukuthi izinto zaziza ngayiphi indlela isitha sasiza futhi umoya ongcwele wehlela phezu komuntu kanjalo futhi kela khona impela ukuthi abayipi futhi baya lapho futhi uNkulunkulu wadida elinye ibutho futhi walixoshe kulungile. Oh, sisaphila ezinsukwini zeBhayibheli asinjalo na. Amen. Njalo inqobo nje uma umoya ngcwele ulapho. Oh, simo sisacula hambani gama lika Jesu ne kubulala umlayezo mntwana wokuhlupheka nowosiza niyokunikeza injabulo nentokozo lithathe noma uyaphi kamelele ko olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezo lo kamelele ko lelo kamelele ko kalimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezo hambane kamaliga Jesu njengesihlangu kubo bonke noxhaka wema izilingo zikuzungeza phefumula lelo kameli ngcwele ngomkhuleko yabo uNkulunkulu kamelele ko olimnandi kanjani themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu kamelele ko olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu.
Listen to that verse.
Take the name of Jesus.
Lalela lelo vese. Hamba negama lika Jesu njengesihlangu kubo bonke nochaka uma izilingozi kuzungeza. Phefumule lelo gama elingcwele ngumkhuleko. Wo asicule futhi. Hamba negama lika Jesu. Njengesihlangu kubo bonke nochaka. Umezilingo zikuzungeza Pefumula nelokame nindwele ngumbe Kwa zikocha misa makande yetu manje Kameliliku, kameliliku, kuli mnandi gangaga Timbalo mshaba, nyogwe chaba wezu Kamelele ku olimnandiganga nimnandiganga tembalo mhlaba yokwethaba kwezinye